Khola kuphela. Khola kuphela konke kungenzeka kuphela. Kanjani manje kukanje? Manje ngiyakholwa, manje ngiyakholwa, konke kungenzeka, manje ngiyakholwa, manje ngiyakholwa, manje ngiyakholwa, konke kungenzeka, manje ngiyakholwa. Asibe silokhu simile manje namakhanda ethu ekhotheme. Kothi sengathi lokhu kungebe iculo kuphela, kodwa kube yizo impela izinjulo zenhliziyo yethu iculwa kuzwakale, manje ngiyakholwa. Abafundi bake basho ngesinye isikhathi emva kokuba uJesu esenza imisebenzi eminingi kakhulu enamandla bathi, Nkosi, manje siyakholwa. UJesu wathi, seniyakholwa manje na? Bathi, siyakholwa ukuthi wazi konke, awudingi ukuba umuntu akufundise. Ngakho baba, kulo busuku siyaqonda ukuthi awudingi ukufundisa kwethu, kodwa sidinga okwakho. Ngakho siyakhuleka ukuthi uzosifundisa ukuthi sikhuleke kanjani, siphile kanjani, nokuthi sikholwe kanjani. Sibe khona Nkosi kuyo yonke le nkonzo kulo busuku. Uma kukhona sishoda kukho, sibe khona Nkosi, sikucela egameni lika Jesu. Amen. Ngiyazi abaningi benu bamile futhi kulo busuku. Futhi ngaphandle ngihlangane namaqembu athe awakwazanga ukungena futhi balalele emsakazweni wabo ezimotweni ezehlukeneyo. Futhi manje sizozama ukwenza nje sisheshise ngakho konke singakwenza kulo busuku ngesonto ebusuku. Sizolinikela libe lokukhulekela abagulayo, sibe nomugqa wokukhulekelwa esingawuthola owodwa phezulu lapha.
We are dedicating this service tonight.
Kodwa sinikela le nkonzo kulo busuku kuba kukhulekelwe abagulayo.
And I want you to
futhi ngifuna nakheke nikhule manje leli amazwi angcwele kaNkulunkulu ekukholweni ukukholwa kwaleli hora. Ukukholwa kuzothatha ukukholwa okuningi kunokuba kwake kwaba khona kunoma yimuphi unyaka, ngokuba lolu kuzofanele kube lukholo lokuhlwithwa sisiwe phezulu. Futhi ngakho sinifuna nikhole kulo busuku kukho konke nikubonile nakuzwa izwi enilizwile lishunyayelwa izibonakaliso nezimangaliso nizibonile zenziwa. Sinifuna nibuthelele konke lokho ndawonye enhliziyweni yenu futhi nikunake ukuthi ngabe lokho kunguNkulunkulu yini noma cha. Njengo-Elisha wasendulo wathi, uma uNkulunkulu enguNkulunkulu khonzani yena-ke. Futhi uma uJesu engumongo wezinto zonke kumKristu, ngakho-ke ngicabanga ukuthi sifanele ukulahlekelwa yikho konke okunye bese sinamathela kuye. Khumbulani, ungumongo, uyinkanyezi yenyakatho, uyisigcino, ulubuqobo. Futhi uma eyinkanyezi yenyakatho, yinye kuphela into eyokhomba enkanyezini yenyakatho, leyo inkombandlela yakho ohamba ngayo phezu kwamanzi. Futhi inkombandlela enginizama kubani ihambe ngayo phezu kwamanzi yizi, futhi izwi likhomba njalo kuye. Futhi sizwa sengathi sizokwedlula esikhathini esikhulu sosizi nezivivinyo, ukuxakeka kwesikhathi nosizi phakathi kwezizwe nazo zonke izinhlobo zezinto ezenzekayo. Futhi ngezinye izikhathi ngiphelwa amandla njengendawo zonke engibuka kuzo, kunjengasemkhunjeni phandle olwandle, futhi nginikwe ukuphatha isikepe. Futhi sizokwenza kanjani na? Futhi nakho kufika oyedwa nekepisi elimhlophe umkhulu ngokuphindwe ngokuyikhulu kunomkhumbi wami. Kodwa sizobedlula bonke, singaphezu kwabanqobi ngaye. Ukapteni, ukapteni oyinduna enkulu ubambe intambo ekugcineni komkhumbi, uzoyidonsa yedlule, sizoyedlula yonke. Manje kulo busuku kuze sisheshise futhi sinidedele niphume kusenesikhathi. Siyakuthakasela ukushayela kwenu okude nokunjalo, nokuthi kudingeke nishayele kanjani, nokuzinikela enizofanele nikwenze. Futhi niyabo lokho kungenza kuba ngibe lapho engingathanda khona nje ukuma, futhi nje ngiqhubeke nokuxoxa nokwenza konke engingakwenza kunisiza. Kodwa uma ngilapha ngizama ukugxisha konke engingaphumelele ukukwenza ukunikeza usizo okwaleso sikhashana ukuthi manje silapha. bese uthatha uma unikeza abantu okuningi ngasikhathi sinye bangeke bakukhumbule. Ukufanele nje uthathe into eyodwa bese uyibamba kahle uyise kumuntu baze bakubone lokho. Bese kuthi-ke uma sebethola lokho kuqina enhliziyweni yabo, khona-ke bazobese-ke ubafundisa okunye okuthize nje ngesinyathelo ngesinyathelo lapho sihamba. Manje khulekani futhi nibe nesibindi futhi nikholwe manje kulo busuku ngokuba niphulukiswe. Angicabangi ukuthi ukhona umbuzo khona engqondweni yenu ngesikhathi esiphila kusona. Angikholwa ukuthi kukhona umbuzo engqondweni yenu ngokuthi ngabe uNkulunkulu uphakathi kwabantu bakhe noma cha. Ngikholwa ukuthi nonke niyakukholwa lokho. Futhi akukho kungabaza engqondweni yami ngakho. Futhi ngiyabaza abantu bami, abangane bakaKristu, abantwana bakaKristu, bayakukholwa lokho. Futhi kunginikeza intokozo enkulu ukubona uma sewazi ukuthi unomlayezo ovela kuNkulunkulu futhi uwunikeze abantu futhi ubabone abantu bephendula kulokho. Khona-ke ubuka emuva bese uthi ngiyakubonga Baba. Oh, kuba intokozo enkulu-ke lapho ukubona abantwana bedla isinkwa esiqhinyelwe kubo. Ngiyaqonda yini lokho kwakungumbono eminyakeni eyedlula khona impela kuleli thabenakele na? Kunjalo isinkwa sokuphila. Futhi Neville uyawukhumbula onamandla isikhathi esinamandla. Manje asiphenye uma nifuna ukulandela ukufundwa kumbe nikumake phansi. Nje angikholwa ukuthi bekungafaneleka kuba nenkonzo ngaphandle kokufunda izwi kaNkulunkulu nokwedlulisa ukubeka amazwana ambalwa uma kuzoba inkonzo yokuphulukisa kumbe noma yiluphi uhlobo. Sonke siyaqonda awukho zihambi phakathi kwethu ngiyethemba. Kodwa sonke siyaqonda ukuthi ukuphulukisa kuyini. Kusiyona into oyenzelwa ngumuntu, kuyilokho uNkulunkulu asevele ukwenzele khona. Insindiso isemgceni ofanayo. Into kuphela eyiyo ukuthola abantu ukuba bakholwe ukuthi lelo yiqiniso. Futhi uNkulunkulu uyakufundisa ezwini lakhe bese eyakufakazisa kulabo abazolikholwa ngokuba wathi konke kungenzeka kwabakholwayo. Uthi akukho okungenzeka kuNkulunkulu. Yakholwa khona? Akukho okungenzeka kuwe futhi. Ngokuba konke kungenzeka kubo. UNkulunkulu ungumuntu oyedwa. Kwabakholwayo niyabo. Ngakho akukho okungenzeka kuwe okuqondene nawe uma ungakholwa kuphela. Manje emakhosini okuqala isahluko seshumi nesikhombisa, ngifuna ukufunda amavesi okuqala ayisikhombisa inkosi ithanda.
And Elijah, the Tishbite, who was of the inhabitants of
U-Elija waseTishibi, owayengowabagogobeleyo kwaGileyadi, wathi kwaHabi, kuphila kwenkosi uNkulunkulu ka-Israyeli engimi phambi kwakhe, akuyi kubakho mazolo namvula kule minyaka kuphela ngesiyalezo sezwi lami. Izwi lenkosi lafika kuye lathi, suka lapho uye ngasempumalanga, ucashe ngasemfudlaneni iKherithi ongaphambi kweJordani.
And it shall be that thou shalt drink of the
brook. Uyakuthi uphuze emfudlaneni, ngiyalile amagwababa ukuba akondle khona.
Notice, feed thee there.
Kaphelani akondle khona, hayi kwenye indawo, khona.
So he went and did
wahamba wenza njengokwenkosi noma ngezwi lenkosi ngokuba wahamba wahlala ngasemfudlaneni iKherithi ongaphambi kweJordani. Amagwababa amlethela isinkwa nenyama ekuseni nesinkwa nenyama kusihlwa waphuza emfudlaneni. Kwathi ekupheleni kwezinsuku umfudlana washa ngokuba yayingekho imvula ezweni. Nkosi yenezele izibusiso zayo ekufundweni kwezwi layo. Futhi manje kulo busuku ngifuna ukuthatha itekisi esukela lapho ebizwa ngokuthi ukudla kokomoya esikhathini sakho. Kulokhu kusa besinesifundo ngokuthi ukwenzela uNkulunkulu inkonzo noma ukuzama ukumenzela inkonzo ngaphandle kwesikhathi, inkathi, indawo noma umuntu. Futhi manje lokhu ukudla kokomoya ngesikhathi esifanele. Lo mprofethi we-Elija sazi okuncane kabi ngaye. Kodwa siyazi ukuthi wayenceku kaNkulunkulu nenceku kaNkulunkulu yalelo hora. Futhi uNkulunkulu usebenzisa umoya wakhe owawuphezu kuka-Elija sekuvele kukathathu futhi uthembisa ukuba kuphinde kube kabili kahlanu okomusa. Wawusebenzisa phezu kuka-Elija, wafika phezu kuka-Elisha uphindwe kabili. ukuthi uJohane umbhaphathizi futhi ufanele ukufika nje ukungenisa kumlobokazi wabezizwe futhi ufike noMose ukusa amaJuda ekhaya. Kunjalo kahlanu uNkulunkulu ethembisa ukusebenzisa umoya kaElijah futhi usevele ukwenzile kathathu. Manje lo mprofeti omkhulu asazi ukuthi uvelaphi, siyazi ukuthi wayengowaseTishibe. Kodwa ukuthi ufike kanjani, sazi ke okuncane ngabaprofeti, asazi ukuthi bavelaphi. Ivela kancane njengoba ngingazi noyedwa wabo ophuma esontweni kumbe enanoma yiluphi ulibo lokuzalana emva kwabo. Kwakuba ngumuntu nje ojwayelekile owayengesabi futhi izikhathi eziningi bengafundile. Kuthi abazange babhale bona ngokwabo. UIsaya noJeremiya bobabili kukhona abakubhalayo kodwa lo muntu omkhulu Elijah azange abhale nokukodwa. Abaningi babo abazange babhale mhlawumbe babengakwazi ukubhala. Kodwa babengamadoda emahlikihliki. Kukho ndoda eBhayibhelini enjengalabo baprofeti basendulo. Bayishaya indiva imibuso, amakhosi, abantu, amabandla nakho konke okunye futhi bama bagxila izinto kaNkulunkulu noNkulunkulu wabafakazela ukuthi babeqinisile. Ngamunye ngamunye babemahlikihliki ngempela. Nalo Elijah wayengumunye wabamahlikihliki kunabo bonke. Wayeyindoda asehlane. Waphuma ehlane, wayehlala ehlane. IBhayibheli lathi wayegqoka wayenoboya futhi wayenesikhumba semvu azisonge ngaso nesiqephu sesikhumba sekamele ezibophe ezinkalweni zakhe. Impela enobuhwani nabulenga ebusweni bakhe futhi sengathi ngiyambona wayeyindoda ebukeka imahlikihliki ngempela nokumbuka. Kodwa sizange bonke abazange bafe bonke, abafile bonke. Ezinsukwini zomkhandlu waseNaisiya abaningi benu bantu ofunde umkhandlu waseNaisiya webandla lasekuqaleni ngenkathi befuna ukwenza inhlangano kuwo futhi babhidlise onke amanye amabandla bese bengena kwelilodwa ngenkathi benalowo mkhandlu waseNaisiya. Indoda emahlikihliki njengo-Elisha yangena lapho ivele ehlane idla imifino yodwa, indoda enkulu emahlikihliki. Kodwa izikhulu abaphakeme phansi kukaConstantine nokunjalo balithulisa iphimbo labo. Oba labo bengabaprofeti bazi ukuthi uhlamvu kakolo lomlobokazi olibanda lwalufanele luwele emhlabathini ngokufanayo nohlamvu lukakolo kumyeni lwalufanele luwele emhlabathini futhi lwalala lapho iminyaka eyinkulungwane. Kungakho bebhala ezincwadini namhlanje, uphi lowo uNkulunkulu othule owakwazi kuma abuke abone abantwana abancane bebulawa nabesifazane bedatshulwa ezicuthu ngamabhubesi futhi ahlale ezibhakabhakeni futhi angasho lutho ngakho na? Abalazi izwi lolu hlamvu lukakolo lufanele luwele emhlabathini. Engakwenza kanjani uNkulunkulu olungileyo ukuba ame abukele indodana yakhe uqobo ife futhi iphinyiselwe nokunjalo na? Kodwa kuhambisana nezwi kufanele kube njalo futhi kungaleyo ndlela ngisho nakuleli hora. Le ndoda yayiyindoda enkulu yayinesizukulwane esonakeleyo phambi kwayo. U-Ahabi wayeyinkosi, uyise ngaphambi kwakhe wayekade emubi. Selokhu kwasukela kuSolomon bekulokhu kuba khona inkosi eyodwa embi emva kwenye. Futhi le ndoda uHabi owabusa eminyaka engamashumi amabili nambili eSamariya wayemubi kunawo onke. Wayeyisimanjemanje ngempela, wayekholwa yinkolo impela futhi wayenayo yonke into enkambisweni yesimanjemanje. Wayenabaprofeti bakhe bamaHebheru abangamakhulu amane, bonke befundisiwe kakhulu futhi baqeqeshwa. UNkulunkulu wamthumelela oyedwa futhi akazange akukholwe futhi lo kwakungu-Elijah. Kodwa u-Elijah lomthishibi wayeyindoda asehlane, ungesiyo indoda esulekile, wayeyindoda emahlikihliki. Futhi ngelinye ilanga emva kokuba uHabi esonile uNkulunkulu waze akangabe esakumela, wakhuluma ku-Elijah ehlane uthi nango ehla ngomgwaqo eya eSamariya, njengoba bengihlale ngikuchaza ngomfanekiso, mhlawumbe buhwani ngabumhlophe buphumele ebusweni bakhe, ikhanda liyimpanda lisebezeliswa yilanga, amehlo amancane alufifi, emuva lapho ephethe induku ngesandla sakhe, umamatheka ebusweni bakhe wakhuphuka wahamba waqonda ngqo inkosini yakwaIsrayeli wayesethi, akuyikuwa ngisho amazolo ngize ngiwabize. UNkulunkulu siphe indoda enjalo niyabo, indoda aziyo ukuthi enzani ngo-isho kanje inkosi. Manje sithole ukuthi ngaphambi kokuba akwenze lokhu ukuthi uNkulunkulu wabe embizi. UNkulunkulu wayekhulumile naye futhi ngakho-ke wayengesabi lutho. Wayengawesa umlayezo wakhe ukuthi wawungeke wenzeka, wayazi ukuthi wawuzokwenzeka. Wayazi ukuthi kwakuhambisana nezwi lenkosi futhi wayazi ukuthi wayengumprofeti kaNkulunkulu wehora. Ngakho ke noma ngabe inkosi yayizomnquma ikhanda emkhonto etilongweni noma ngabe babezokwenzani, akwenzanga mehluko kuye, wayenomyalo, isho kanje inkosi ebusweni benkosi ngqo. Umuntu omahlikihliki kanje pho, kodwa ngaphambi kokuba enze lokhu wabikezele sisomiso esikhulu ngokuba uNkulunkulu angeke asiyekele isono singajeziswanga. Kufanele kube khona isijeziso. Usizani umthetho ongenasijeziso na? Bekuzosiza ngani ukuthi kuphambene nomthetho kweqa ilambo futhi kungabibikho hlawulo emva kwawo kumbe kungabibikho sijeziso emva kwawo na? Bekungebe ngumthetho. Ngakho kukhona isijeziso esonweni. Kuthi uma uNkulunkulu enza umthetho nalowo mthetho ushawa indiva, bona-ke kufanele kube khona isijeziso salokho. Lesi sizwe sasiyeqe yonke imithetho yakhe. Oh, babe nebandla elikhulu, babe netempeli, babe nenqwaba yamadoda afundisiweyo, benabaprofethi lonke izwe, benezikole zabo, bebaphenduphendula njengomshini. Kuthi babe nenqwaba yabaprofethi, babe nenqwaba yabapristi, babe nenqwaba yababhali, futhi babe nenqwaba yenkolo, kodwa babe kude nezwi likaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu wabiza indoda ingaphandle kwanoma yisiphi sezikhundla zabo nhlobo, futhi wayithuma yangena ino isho kanje inkosi. Futhi qaphele ukuthi ubanakekela kanjani abakhe uqobo. Phambi kubathumelela umprofethi enomlayezo wathi, Elija, yehla utshele inkosi u-Ahabi lezi zinto, kuthi manje uma wenza usuke ngokushesha kuye ngokuba ngikwenzele indawo ukuba uye kuyo ngesikhathi sesomiso. Zokunakekela Elija, uma nje ushumayela izwi lami wenze nje lokhu engikutshele ukuba ukwenze. Manje ngizofanisa le nkonzo enkulu kulo busuku ka-Elija nesikhathi sika-Elija nanehora esikulo manje. Kholwa ukuthi kungumfanekiso ophelele. Cabanga izizwe ukuba besinesikhathi sokubuyela emuva, kodwa ngifuna ukubeka inqwaba yesikhathi emgqeni wokukhulekela. Ngakho ukuba besingabuyela emuva futhi sibone u-Israyeli wayethathe iPalestine phezu kwezisekelo ezifanayo esathatha ngazo le-United States. Singena kule United States futhi sathuthula abahlala khona okwakungamandiya futhi salidla izwe. Kanjalo u-Israyeli ufika ePalestine phansi kobuholi bukaJoshua phansi kwaNkulunkulu futhi badudula abahlala khona base belithatha izwe. Futhi amakhosi abo okuqala ayengamadoda anamandla, uDavide, uSolomoni, indoda enkulu. Omengameli bakithi bokuqala babengamadoda amakhulu, uWashington, uLincoln, nabanjalo. Ngase kuthi ekugcineni omengameli noma amakhosi aya ngakulokhu ebola kakhulu ngaso sonke isikhathi futhi ekugcineni aphethela kulo Ahabi. Kufanekisa impela okohlobo losuku lwethu. Kuthi abantu base beyisimanje manje kakhulu babengasafuni ukuzwa izwi leqiniso lenkosi. Futhi ungabona nje kubantu besimanje manje abanjalo yayingezwakala kanjani kubo inceku kaNkulunkulu yeqiniso. Ngani wayehlanya, wayephambene umqondo, yayingebe kubikho into enjalo. Babekholwa, bekholwa impela, babenendoda eqotho, babenabantu abaqotho, babekholwa impela. Ngakho wazi ukuthi kwakuzothatha okungaphezulu kosiyazi wezenkolo ojwayelekile, kwakuzothatha okungaphezulu kwanoma yimuphi umlayezo ojwayelekile, kwakuzothatha okungaphezulu kokushumayela izwi nje ukupheleza izinhliziyo zabo ezinonya. Wayazi ukuthi kwakuthatha isho kanje inkosi ukuthumela lokho kwahlulela phansi phezu kwalabo bantu. Ngakho wazi ukuthi ngenkathi ephuma no-isho kanje inkosi ukuthi kwakungu isho kanje inkosi ukwedelela lokho kwakungukwehlulela. Siyakubona lokho osukwini lwethu futhi siyakubona lokho kunoma yiluphi usuku. Kusekho kusele kepha ngokwahlulelwa uma unyathela weqe umugqa womusa. Manje lo mfanekiso lapho engizofanisa u-Elija nawo ibandla namhlanje, ibandla la namhlanje. Ngaphambi nje kokwahlulelwa wemukela lo mlayezo. U-Elija yena emele enakekelwa ngokwemvelo, ukudla kwakhe ngokwemvelo, ngoba laselingezukuna manje ngokwezwi likaNkulunkulu iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha noma ize ibizwe ngu-Elija. Noma ngabe yisiphi isikhathi osho ngaso Elija kuyoba yilokho. Ngakho-ke wahamba wenyukela enkosini wayesethi, akuyi kubakho ngisho amazolo ayokuwa ngize ngiwabile. Lokho impela kungumthwalo, akusiwona lowo ngumlayezo ngempela. Futhi manje sizofanekisa lokho nesomiso sokomoya sanamhlanje. Manje sonke siyazi sazi kahle kamhlophe ukuthi ukhona isomiso esikhulu sokomoya ezweni namhlanje ngokukhuluma ngokomoya. Uthi niyazi lokho kwabikezelwa ngabaprofeti ngaphambi nje kokuba kube khona ukufika kukaKristu kwesibili. Bathi kuya kufika indlala ezweni futhi ayikuba ngeyesinkwa sodwa kodwa ayekuzwa izwi likaNkulunkulu. Uthi lelo suku lumanje ukuzwa izwi likaNkulunkulu leqiniso. Manje lokhu kufanekisa isomiso sokwemvelo nesokomoya. Isono nokungagolwa abafundisi bamanga nabesimanje manje ebandleni basebelethe indawo kulokhu ukufika ukwahlulelwa okusondelayo. Baseke besuka ezwini kaNkulunkulu nomprofeti wakhe baye emagameni olwazi lwezenkolo lwesimanje manje lwezwi. Ngiyaqaphela lapha kungaleso sikhathi nje ukuthi uNkulunkulu njalo uvusa ukuthize. Usobala yena njalo akenzi lutho aze athi kuqala akwembulela abantu futhi uhlala njalo ekwembula ngezinceku zakhe. Manje kodwa u-Elijah ngalesi sikhathi wayenendawo eyimfihlo uNkulunkulu ayembekele yona ukuba aye kuyo. Leyo nto sifuna ukuyibona manje ngaphambi nje kokuba sibe nomuntu wabakhulekelwayo. U-Elijah wayenendawo eyimfihlo eyayilungiswe uNkulunkulu qobo lwakhe. Manje ibandla lizange limlungiselele yona, inkosi ayizange imlungiselele, akazange ayilungise yena qobo lwakhe. Kodwa uNkulunkulu walungisela u-Elija indawo eyimfihlo ukuba ondliwe sonke isikhathi ngesikhathi sesomiso lapho ukudla kwakhe kwakulungiselelwe khona usuku nosuku. Akadinganga ukumangala ukuthi kuzokwenzekani kusasa noma amangala ukuthi okulethwayo akuzukuphela yini. UNkulunkulu wathi ngiyalila amagwababa futhi azobondla. Into emangalisa kanjepho umfanekiso wendawo yethu eyifihle kuKristu. Ngenkathi umkhandi womhlaba nakho konke lokho okwenzekayo namhlanje othi izinsuku zezibonakaliso selwedlule, amandla amakhulu kaNkulunkulu asekishiwe emabandleni, abonakala sengathi manje abanalutho kepha ithusi elikhenyezayo nensimbi encincethayo, sikwazi lokho kuyiqiniso. Nesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika. Kuyinto efanayo nje neyenziwa nguDavid kulokhu kusa nezinqola zezinkabi wasuke ezwini. Inkathi izwi lethulwa futhi linikwa bona abalifunanga, ngakho-ke base besukile kulo. Yilokho okwakwenziwe yilaba bantu ngezinsuku zika-Elija, basuke ezwini. Bacabanga ukuthi babenalo izwi kodwa babengenalo. Ngakho qaphelani-ke ngesikhathi ayezojezisa ngaso ongakholwayo, wenzela indlela okholwayo. Into efanayo ayenzayo njalo ngesikhathi. Ngezinsuku lapho wayezobhubhisa khona izwe ngamanzi, wenzela uNowa indlela yokuphunyuka. Ngezinsuku ayezogcwalisa ngazo iGibhithe, wenzela abantu bakhe indlela yokuphunyuka ngaphesheya kolwandle. Uyenza kanjalo-ke uNkulunkulu indlela yakhe. Futhi lapho kungekho ndlela khona, uyileyo ndlela, uyileyo ndlela. Manje siyaqonda ukuthi sibhekene nokunye kwe-elinye lamahora amakhulu kunawo onke umlando osewake walazi. Akusiso ngempela isihloko sokuthungela umlilo nomcibisholo okhanyayo ocwebezelayo unekhanda kuwo okufanele siwesabe, ngamabandla okufanele siwesabe, yihora esiphila kulo okufanele silibhekisise. Manje qaphelani. Kodwa uNkulunkulu wamenzela indlela u-Elija ukuba aphunyuke ku, uthi wenze indlela yabantwana bakhe abakholwayo ukuba baphunyuke kukho manje ulaka nezinto okuzofika. Ngoba uNkulunkulu wayengebe ngolungileyo ukwehlulela labo bantu bese ebathumelela isijeziso, futhi aculise iSodoma neGomora, futhi aculise iKapernaume phakathi nolwandle, futhi alahle lezo zizukulwane neSodoma neGomora, bese-ke eyekela thina senze into efanayo futhi sizedlulele nayo. Nathi sibhekane nokwahlulelwa impela nje njengoba nabo babebhekane nokwahlulelwa impela. Manje siyaqaphela ukuthi uma lezi zinto ziqubuka inkambiso yesimanje manje yalolu suku, uNkulunkulu waphakamisa indoda ngalolo suku noma wavusa indoda njalo ukulwa namandla futhi abakulalelanga. Wayecabanga ukuthi wayehlanya, wayelahlekelwe ngumqondo wakhe. Wayeluhlanya nje oluthize ludala isithuthu esivele ehlane osethi ukuhlanyiswa ngamahlathi. Kepha nokho wayenezwi lenkosi, izwi alikuqondile likushoyo bayasho namhlanje. Oh hayi, iBhayibheli incwadi yomlando. Kagele nikubonile lokhu ukuthi manje sebethi ukuthi u-Eva akazange aphula udla, kwakuyini konje? Ngikholwa kwakuyibhilikosi, basho njalo manje kwakuyibhilikosi. bese ke ukuthi uMose akazange alethe abantwana bajabule olwandle lubomvu kwakuyisiqhenqe esikhulu somhlanga enhla ngakwenye ingxenye yalolo lwandle futhi wadabula olwandle lomhlanga amanzi ke enza kanjani mazi akhuphuke abe ludonga nxa zombili badabula emhlabathini owomileyo pho oh umbhedo nje pho kodwa niyabona ukuthatha lolo hlobo losuku ukuletha ulaka lukaNkulunkulu lwehlele phezu kwabantu luyakwenza bathi ayikho into enjengalezi ngisho nabantu bebandla abakholelwa ezibonakalisweni zokupha inkulungwane yamadola bathi ngikhombise isibonakaliso ngikhombise isibonakaliso yebo babengeke basibone ukuba kwakukhona izinto eziyizinkulungwane eziyishumi ezazenziwe phambi kwabo ngani bona babengeke baze basibone wena uthi lokho kungokungenzeka oqhabo akunjalo Welitha ngesinye isikhathi wayesezansi eDothani nempi yamaSamariya yayiwelile futhi yakaka umuzi kuba imthathe ngoba bayazi ukuthi kulapho amandla esizwe ele khona aye kulowo mboni ngani inkosi enye amadoda yatshela inkosi yesiSiriya yathi ngani uyazi uElijah umprofeti waseTishibe utshela inkosi akwayise lokho ongakhuluma ngakho ekamelweni eliyimfihlo yathambani mthoye lowo mfo yilowo mfo osivimbelayo Hayo yonke ipi yamaSiriya yanyonyoba yangena ngale eDothani bonke babelizungezile futhi uGehazi inceku yomprofeti yavo yayisithi oh baba wami izimpi zonke isizungezile lapha sigakwe gimbici wathi ngani abanathi baningu nabanabo nabo noGehazi waqalaza wathi angiboni muntu wathi inkosi uNkulunkulu uvula lawo mehlo omfana Namehla akavuleka nawonke amagquma ayegcwele izingelosi nezinqola zihlele zizungezile amandla angabonwayo uElijah waphuma waqonda lapho futhi iBhayibheli lathi wabashaya ngobumpumputhu waphumela kubo babephuphuthekile kuye waphuma wayesethi nifuna uElijah na wathi yebo sifuna yena wathi wozani ngizonitshela lapho akhona impela futhi wabahoyela emqamelekeleni ngqo khona impela lapho izimpi ezaphuma khona zabathola manje iBhayibheli lathi wabashaya ngobumpumputhe lokho kwene futhi abantu baphuphutheke kakhulu ngokomoya namhlanje naphezu kokuba inkosi uNkulunkulu yehla phakathi kwabantu futhi yenze noma yini nezinto eyazethembisayo basalokhu bengaliboni Aphuphutheke ngokomoya abamazi uNkulunkulu abawazi amandla akhe amakhulu manje siyaqaphela ukuthi bakwenza lokho ngezinsuku zikaElijah futhi basakwenza nanamuhla uNkulunkulu bashanga bumpumputhe bayasho namuhla ukuthi awukho sibonakaliso ayikho into enjalo konke lokhu amadlingozi futhi basho into efanayo ngoElijah ngoba ngenkathi ekushulwa noElisha wathatha indawo yakhe insizwa yaba nempandla isencane Abantwana baphuma bagijima emva kwaye basebethi bandandini endala awenyukanga ngani noElijah niyabo babengalikholwa ngishona sekuqaleni abantu emva kwezinto eziningi kakhulu ezazenziwe ukuthi le ndoda enkulu kaNkulunkulu yayithathwe yasiwa ezulwini ngenqola yomlilo futhi abantu noma kunjalo abalikholwanga ukuthi babenabantwana babo abancane begijima emva kwale ndoda futhi bethi bandandini endala awenyukanga ngani niyabo wase ebaqalekisa ke abantwana umprofeti neBhere lensikazi labulala abangamashumi amane nambili abo manje kaphelani namhlanje njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi babeka ukuchasisa okungokwabo ezwini manje uma befuna ukwenza lokho kukubona kodwa bazama ukusenza sikukhona iBhayibheli lasho ukuthi lelizwi kaNkulunkulu alichasiselwa ngumuntu ngokwakhe uNkulunkulu wenza ukuchasisela kwakhe uqobo uNkulunkulu uqinisa izwi lakhe futhi lokho kungukuchasiswa kwakhe ngoba bengihlele ngisho izikhathi eziningi washo ekuqaleni makube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya lokho akudingi ukuchasiswa kwenzeka wathi intombi yayizokhulelwa yakhulelwa wathi wayezothulula umoya wakhe wawuthulula uthi wathi ngezinsuku zokugcina izinto ayezozenza futhi uyakwenza akudingi ukuchasiselwa uNkulunkulu wenza ukuchasisa kwakhe uqobo kunandaba ukuthi indoda eyisiwulithini lokho akumisi nakancane uNkulunkulu inkathi uJesu esemhlabeni wayenokulinga ukungakholwa ukuba alwe nakho ngangoba sinakho namuhla futhi mhlawumbe ngaphezulu kodwa akuzange kumise waqhubeka phambili inkosi yenza futhi eqhuba umsebenzi wakhe uNkulunkulu eqinisa konke akwenzile wathi angingedwa ubaba wami nami simunye uhlala kimi akusimina engenza imisebenzi ngubaba ohlala kimi futhi uma ngingenza imisebenzi yakhe khona ke ningangikholwa kepha uma ngenza imisebenzi futhi nokho ningenako ngikholwa kholwani imisebenzi Nyabo ngamanye amazwi ba hlolani imibhalo wathi ngokuba kulapho nithi ninokuphila phakathi khona kungukwazi imibhalo uthi imibhalo eqobalwayo iyafakaza ngami amen inkulumo umbiko enjepho yiyo imibhalo entshelayo ukuthi ngingubani kwasho uJesu uthi imibhalo entshelayo ihora esiphila kulo Nezinto anizibona zenziwa nguNkulunkulu qobo lwakhe phakathi kwabantu bakhe akukho okungavusa abafileyo kodwa nguNkulunkulu akukho okungenza izinto azenzayo manje kodwa nguye ukuba iBhayibheli lathi nguye izolo namuhla naphakade manje sibona leyo nkambiso yabantu besimanje manje ngaleyo nkathi oh izinsuku sezedlula yikho into okuthiwa isibonakaliso abantu bonke basetshenzwe ngokwamadlingozi elani lo elijo mprofethi ememeza kakhulu emelene nabo nosiyazi babo bezenkolo
Notice
Kaphelani Kaphelani wakhuluma sengathi wayenguNkulunkulu uqobo lwakhe
Elijah spoke as if he was God himself
Welijah wakhuluma sengathi wayenguNkulunkulu uqobo lwakhe Amazulu ayikuwa evela ezulwini ngize ngiwabize Amen yebo mnumzane Prophet wayesene sikhathi eside esebukhoneni bukaNkulunkulu baprofeti betestamente elidala kumbe noma ngasikhathi sini ngenkathi behlala ebukhoneni bukaNkulunkulu baze baba yizwi umlayezo wabo uyizwi qobo lwalo uthi khumbulani wathi isho kanje inkosi uthi ngenkathi lawo madoda enaleyo milayezo ivela kuNkulunkulu uthi baze bangena shi kwaze kwathi ucabanga okungokwabo ungahle ukuba kwakuphambene nokucabanga kwabo bangahle ukuba babengakwazi ukubona kukahle
but they were speaking The word of God.
Kodwa babekhuluma izwi kaNkulunkulu. Isho kanje inkosi. Akuyikubakho mvula ngize ngiyibize. Oh inkulumo umbiko enjepho. Waye kanje sebukhweni bukaNkulunkulu futhi waqinisekiswa ngokuphelele. Uthi khumbulani lokho futhi kulandela uAmose wesithathu isikhombisa. Inkosi uNkulunkulu ayikwenza lutho ngakwakwembuli kuqala ezingcekweni zayo abaprofeti. Wathi akuzu kuba khona mvula enayo. Kana bamhleka babecabanga ukuthi wayehlanya lolo hlanya kodwa niyabo wayeno isho kanje inkosi ukuthi lalingezibuna uthi uNkulunkulu ngaphambi kokuba enze lokho wakwembula kuElijah inceku yakhe uthi wayemakanisekisiwe umprofeti ophakazelwe ngakho abantu babefanele ukuphenduka kodwa esikhundleni salokho bamhleka bathi oh sinenqoba yemvula amathanga amakhulu agcwele imifula igeleza kahle Bible lasho ukuthi kwakungekho ngisho amazolo iminyaka emithathu nezinyanga ezisithupha. Yonke imifudla namanzi asha yonke indawo. Lo kwakungesiyelo umuntu lo uNkulunkulu ekhuluma ngalowo muntu. Lo kwakungungi kwakunguye sihlale sazi. Ngakho usithola ukuthi uma indoda ifika ithunywa ivela kuNkulunkulu ibekwe nguNkulunkulu ino isho kanje inkosi weqiniso umlayezo nesithunywa bamunye futhi bayafana ngoba sithunyelelwe ukumela uisho kanje inkosi izwi ngezwi ngakho sona nomlayezo waso bayafana
A denominational man under the
No, dehlelo phansi kwezigameko zehlelo yona nebanda kunye. Siyazi wezenkolo phansi kolwazi kwezenkolo olwenziwe ihlelo yena nomlayezo wakhe bamunye. Ibanda lolwazi lwezenkolo usiyazi wezenkolo kuyikhimpela. Bese uma indoda ifika no isho kanje inkosi yona nomlayezo kunye. Ukuthi ngekathi uElijah efika no isho kanje inkosi yena nomlayezo wakhe babamunye. Yango Jesu nje ngenkathi efika wayeyizwi uJohane ongcwele uqala
So the word of God and the messenger
Ngakho izwi kaNkulunkulu nesithunywa sonyaka kwakuyinto efanayo ngaso sonke isikhathi kunjalo uJesu wayeyizwi okwaprofetwa ngalo wayeyilokho abaprofeti ababethe kuyokwenzeka intombi yokhulelwa izalo lomntwana Yemuva leqaleni uNkulunkulu wabatshela wathi inzalo yesifazane yakulimaza ikhande lenyoka yona iyakulimaza isithende sakhe zonke iziprofeti zazinikeziwe David ekhala bonke abanye abaprofeti phansi kusukela eminyakeni bekhuluma ngaye
He was that word manifested
waye yilelo zwelibonakalisiweyo hallelujah manje ngabona lapho engizama ukufinyelela khona na khulume nani ngokusobala impela kulokhu kusa
Don't you see
the authority of the living
God in the living church, the bride.
The sick are healed. The dead are raised up.
The blind see. Izishotsha ziyahamba izimpumputhe ziyabona ibangeli iphuma ngamandla alo ngoba umlayezo nesithule bayabona izwi lisebandleni kumuntu yesu kankulunkulu aliku-elija ngenkathi enyukeka lapho eno isho kanje inkosi wayesethi alizukuna loko ngesi u-elija loko unkulunkulu eku-elija ishilo izikhathi eziningi njengentombi yesayensi eyamakristu eyake yangitshela ngesinye isikhathi ngicocile ngakho izikhathi eziningi yathi mnumzane Branham ukhohlwa kakhulu ngojesu ngathi ngethemba ukuthi iyona nto kuphela engifanele ngiphendule ngayo futhi yathi uzama ukumenza abe ngangonkulunkulu ngathi wayengangonkulunkulu wayengumprofethi wayengumuntu olungileyo kodwa wayengesiyo ngangonkulunkulu futhi ngathi yebo ke ngikhombisa umbhalo wodwa othi wayengesuye yathi encwadini kajohane ongcwele kuyasho ukuthi wakhala ngenkathi ethuneni likalazaro yebo ke ngathi impela wakhala wayeyikho kokubili umuntu nokuba ngangonkulunkulu wayengumuntu ekhala kodwa wadingeka abe ngunkulunkulu ukuvusa abafileyo kunjalo ngathi wayengumuntu elambile kodwa wayengunkulunkulu odla izinkulungwane ezinhlanu ngamabhesikidi amabili nezinhlanzi ezinhlanu kunjalo wayengumunye lele kuyingemumva lesikebhe kodwa wawunkulunkulu ekuye owayekwazi ukuthulisa amanzi kuba ngalina yena lo mlayezo wakhe wayemunye wathi mina nobaba wami simunye baba wami uhlala kimi wayengukugcwala kobunkulunkulu ngokomzimba cabanga ukuthi kwakumangalisa kakhulu ngelinye ilanga ngenkathi ngethula iminyaka eyisikhombisa ebandi ucala ngakho nje ngangingakuqondi ujesu emi lapho nalezo nalokho okumhlophe phezu kwakhe kanjalo kwathiwa izinwele zakhe kumhlophe njengoboya bezimo angikuqondanga ukuthi kwakungenzeka kanjani ukuthi indoda enamashumi amathathu nantathu eminyaka ubudala ibemhlophe njengeke ngabiza usiyazi wezenkolo olungile usiyazi wezenkolo yepentecostal olungile umngane othandekayo yebo kwakungumfuwo wethu ujack moore hlakaniphile indoda ekhaliphile wathi mfowethu Branham loko kwakungujesu ekhazimulisiwe wayebuke kanjalo emva kokuba esekhazimulisiwe qhabo angikholwanga lokho qhabo ngathi yebo mfowethu mo ngiyabonga nganga nekamelweni lapho futhi ngakhuluma nonkulunkulu ngabheka isikhomba mazwini sami kumthatha ngimbuyisele kudaniyeli lapho okwathi khona wayesefika komdala wezinsuku ozinwele zazimhlophe njengoboya bezimo ngathi nkosi angazi ukuthi ngizothini futhi nginesibopho manje lokho kwakuphambi kwese futhi khumbulani ngaphambi kokuba izimpawu eziyisikhombisa zivule cishe unyaka noma ngaphezulu ngaphambili ngangithandaza lapho nkosi kwakuyini na futhi ngabheka kumphambi kwami futhi nakho kumi indoda futhi yayingumehluleli futhi yayifake izinwele ezimhlophe ezokufakelwa zabahluleli abahluleli abadala bezinsuku zakudala babevamise ukufaka izinwele ezimhlophe ezokufakelwa ukukhombisa ukuthi wayeyigunya elikhulu kunawo onke kwasekuthi-ke lapho sengibone ujesu enezinwele ezimhlophe ezokufakelwa ngathi kuqinisekisa kuphela iqiniso esilaziyo ukuthi uyigunya elikhulu kunawo onke
God witnessed the same thing on Mount Trinity.
Ukulunkulu wafakaza into efana entabeni ukukhula isimo wathi, lona uyindodana yami ethandekayo, izoni igunya elikhulu kunawo onke. Bese kuthi emuva phande lapho, ekuqaleni kwezimpawu ezisikhombisa ngenkathi lezo zingelosi ezisikhombisa zehla, zikuleso simo sesivivane. Zama lapho futhi zangitshela ukuba ngibuyele lapho futhi ngikhulume ngalezo zimpawu ezisikhombisa futhi wayezoba nami. Wangikhombisa ukuthi zaziyini izinto ezilahlekile ngangihlale njalo ngicabanga ukuthi wakubekwe uphawu ngemuva kwencwadi nokuthi kuyoba yinto yayingalotshiwe encwadini kodwa kwaphenduka kwaziswa ukuthi angeke akwenza lokho akusiyo into elotshiwe encwadini kuyinto ebifihliwe encwadini ukuba yosusa izwe elilodwa kuyo kumbe enezele izwe elilodwa kuyo ngakho kuyimfihlakalo ebisencwadini kule minyaka eyisikhombisa ebandi amunye wayo waveza imfihlakalo konke ngobhabhathizo wamanzi nalezi ezinye izinto akade bephukuthaza ngazo isikhathi eside wasekuthi-ke ngenkathi lokho kwenyuka iziboniso ezinkulu zezulu kusuka ezansi ecalifornia kuyoshaya phansi emexico phezu kwetucson ndawo zonke bethathe isithombe sakho kwakuyinto ebonakala iyimfihlakalo umfowethu Stockman lapho ehlezi khona lapho ayaye emumva futhi mina nomfowethu Jean Norman emikhona lapho ayaye khona ngenkathi kukhuphuka bathatha isithombe namanje abazi ukuthi kumelana nani Laba sikhathini esithize esedlule wonke umuntu yathi buka lapha lokhu kubukeka njengalokhu nalowo maphiko ezingelosi ukuthi ziphikwe kanjani phakathi lapha. Ngelinye ilanga ziphendulela kwesokudla ngibuka nanguJesu Kristu ephelele nje njengoba uHoffman ake amdweba. Wakumi lapho kufake izinwele ezimhlophe ezokufakelwa ngibuke emuva phansi ngasemhlabeni ekhombisa ukuthi uyigunya elikhulu kunawo onke. Amazulu yakumemezela, iBhayibheli iyakumemezela, umlayezo uyakumemezela konke kuyafana. Igunya elikhulu kunawo onke efake izinwele ezimhlophe ezokufakelwa. Yayibona intshebe yakhe emnyama ngaphansi. Abaningi benu basibonwe isithombe sinaso emumva laphaya. Siphendulele kwesokudla nje lucezu. Sibuke nangokuphelele njengoba nje bakunjani uma bekuthwetshulwe isithombe sakhe. Basibuke ngecala okunesilo, ufanele usibuke ngecala okuyilona. Uthi inkosi uNkulunkulu kuphele okwembula ukuthi iliphi icala okuyilona. Siphendulele ngakwesokudla sakho bese uyasibuka nangokuphelele phaqa ukuba bekuthwetshulwe isithombe phezulu laphaya. Oqala ukuba ngize ngimbone wayebukeka njengekhanda likaHoffman ngangingakaze ngisibone leso ngaphambili. Uthabenakele likaBilly Sunday iminyaka kamumva ngasibona. Indlu yami ayikazi ingabi nesisodwa sezithombe kusukela lapho. Waseke lapho esibhakabhakeni ngithi yena impela uNkulunkulu engambona okuphezulu kulo mbono phandle lapha. Ingumfanyana nje phandle lapha ngalapho okumi khona le ndlu yesikole wayebukeka njengalokho. Uthi lapho emazulwini iminyakeni engamashumi amathathu nanhlathu kamuva yakumemezela ukuthi kuliqiniso. Leyo ndlela abukeka ngayo akusiyona into ethize eyintimansumane yomqondo womuntu mumbe njengasevatican banonokristu odwetshwe lapho nendingilizana emhlophe yentshebe kumbe intingilizi yentshebe ekake isilevu sakhe ethi ayibe yinde ngohafu weyintshi ehamba ikake ingaphezulu lomlomo wakhe futhi kanje futhi babiza lokho ngokuthi uKristu. Lokho kungifaka emqondweni womdwebi oyiGreki ngike ngabona kanye indlu yakudala yesonto enkulu enesihlalo sobhishobhi likukhombisa ukuthi uAdamu noEva babebukeka kanjani, babebukeka njengezilo kumbe okunye. Yilokho umqondo wenyama ongakubona kwento ethile yokomoya. Cabanga ukuthi uAdamu wayeyindoda enhle kunawo onke asakaphila, noEva wayengowesifazane opheleleyo ngandlela zonke. Manje umqondo wenyama usonga into ngokwemibono okungeyayo. Bese ke uNkulunkulu ethumela phansi futhi asombulula into ngamandla akhe. Yilokho impela okwenzeka lapha ngezinsuku zikaAhabi.
We find out that Elijah could say that.
Manje sithola ukuthi uElijah wayengakusho lokho ngoba umlayezo wehora nezwi kaNkulunkulu isithunywa, umlayezo umlayezo nezwi kwakuyinto efanayo nse. Prophethi izwi umlayezo isithunywa, umlayezo nomlayezo wawufana. Jesu wathi uma ngingenzi imisebenzi lotshwe ngami khona-ke ngingangikholwa. Lokho kuhle. Uma yiphi indoda nomlayezo wayo kunye. Ingakho namhlanje ukuthi bakholelwa ekwenzeni imisebenzi kaNkulunkulu ngoba abawemukeli umlayezo kaNkulunkulu. Bawukholwa umlayezo. Kodwa labo abalikholwa ihora likaNkulunkulu esiphila kulo, lezi zinto zingukudla okufihliweyo. Cabanga nje uNkulunkulu ukufihle ngangokuthi bakubuka ngqo futhi abakuboni. Indlela efanayo u-Elijah aphuphuthekisa ngayo impi yamaSiriya. Indlela efanayo uNkulunkulu aphuphuthekisa ngayo ongakholwayo ekudleni kweqiniso kwangoqobo komntwana ikholwa. Wabiza ngakho unowa uhlanya apho umkhumbi amehlo akhe ayevulekele ezwini kaNkulunkulu nesethembiso. Yona impela into ababeyibiza ngentshisekelo egqile yasindisa unowa nomndeni wakhe. Yabo, yona impela into efanayo. Into abantu abayihlekayo iyinto esiyithandazelayo. Into abantu abayibiza ngohlanya siyibiza ngokuthi inkulu. Lokho izwe likubiza ngokuthi kukhulu uNkulunkulu kubiza ngobula. Futhi lokho izwe likubiza ngobula uNkulunkulu kubiza ukuthi kukhulu. Uwehlukana impela phakathi kokuyikho nokungesikho. UJesu Kristu nguyizolo namuhla naphakade.
Remember, he went into his secret place.
Kumbulani waya endaweni yakhe efihlakeleyo ngecebo likaNkulunkulu, ngobizo likaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu.
UElijah
wangena endaweni yakhe efihlakeleyo ngokwazi ngaphambili kaNkulunkulu icebo nobizo phezu kwempilo yakhe nangokwezi. Uma leyo kungesi indlela esangena ngayo angazi kungani sifinyelela lapho. Futhi qaphelani ngaphambi kokuba kuqale isomiso u-Elijah wahamba wangena kule ndawo yemfihlo yokuhlala kwakhe. Wona impela ukufanekiswa ngaphambi kokuba ukwahlulelwa kuqale ukushamhlaba ibandla selivele libizelwe ngaphandle umlobokazi usevele ukhethiwe futhi nje ulindele ngaphambi kokuba ukwahlulelwa kushaye vele ulindile udla ukudla kaNkulunkulu ujabulela izibusiso zikaNkulunkulu noma yibi indoda enomqondo ophilile iyazi ukuthi sibheke ngqo sikulo impela ihora lokwahlulelwa ukamfowethu Banks amadoda ambalwa enu elapha kulo busuku emiphande lapho phezu kwaleyo ntaba ngalokho kuso ukuthi ngifuna ukukhuluma ngaleyo ntaba ngesonto elizayo ekuseni inkosi Thanda kunesambulo esikhulu into ethize ethe ukuqhubeka engingakwazi ukuzibamba ukuyisho kulo busuku kodwa ngine yabo ukuthi nje kulokhu njalo ngesikhathi sonke into eyodwa yenzeka emva kwenye yabo ayisoze ayeke ukwenzeka ngokuba kwakungu isho kanje inkosi Nonke lapha kazinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane ethephini ningizwile ngima ngithi isho kanje inkosi kuzoba kanje na kanje futhi ngishona maphephandaba namaphephabhuku kumemezele ukuthi kunjalo bazi ukuthi konke kumele nani kodwa bakubonile bazi ukuthi kuyini kodwa bakubonile kwenza izwi libe yiqiniso ngempela Sasimezathi lapha phezu komfula leyo ngelo siyankosi yehla ngalolu suku nake ngamashumi amathathu nantathu kumbe kwakungo 1933 yehla yase ikhuluma izinto eyazenzayo yaphuma yahamba namadoda amaningi emaphezu kogu lapho athi bekuchazani lokho bilina ngathi lokho bekungesikho kwami lokho bekungokweni ngiyakholwa nikholwa futhi nje ngaqhubekela phambili Ayesethi ke umfundisi kimi wathi uthazi ukuthi wena nemfundo yakho yebanga lesihlanu uhamba umhlaba wonke futhi ukhandazela amakhosi amakhulu ezizwe namakhosi anamandla namakhosi nezinto na futhi oh wathi khohlwa yikho angikwazanga ukukhohlwa uqoshwe phezu kwenhliziyo yami manje lapha iminyaka engamashumi amathathu nantathu kamuva konke akushoyo kwenzeke ngokupheleleyo ngendlela athi wayezokwenza ngayo unguNkulunkulu futhi angehluleke uhlala njalo eligcina izwi lakhe ungalokothi ukungabazi manje qaphelani waba wangena ngecebo likaNkulunkulu kwazi ngaphambili ubizo likaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu futhi wahamba wangena ngaphambi kokuba kungenisomiso manje siyazi ukuthi kwahlulelwa sekulungele ukushaya ngimegqumeni ngalolo suku umfoti Banks Woods emilapha sasihamba sikhuphuka igqumeni mhlawumpe ngiyakucaphuna futhi kuze lokho kwakho kukholwa kwenu ngalo mudwa abakhulekelwayo okuzokwenzeka kwelandelayo elishumi imizuzu elishumi nanhlanu ngangihamba nje phambi kukamfowethu Banks waye ngicabanga ukuthi wayesemshiyile udade Rabbi ngenkathi egula futhi yena eza emva kwami ngabe uqaphela ubuso bakhe bubomvu Ngabheka emuva ngacabanga ukuthi iguma lali ngahle lithi kuba nzinyana kuyena ukuba adonse ngakho ngathi kubamba izinyawo khona impela kulezo zingwadule amaguma aqonde phezulu kanjalo khona impela lapho izingelosi zenkosi zaqhamuka khona sasiqonde ngonga kuleyo ndlela ngaleyo nkathi lapho ezaqhamuka khona ezinyangeni ezimbalwa ngaphambi kwalokho ukuthi lapho ngisenyuka iguma umoya kaNkulunkulu ngenkathi ngiphenduka ngabuka esicongweni sentaba wathi xosha lelo dwala bese uthi kuye isho kanje inkosi uzobona inkazimulo kaNkulunkulu emahoreni ambalwa alandelayo Aphele nje ngalixosha idwala ngase ngithi mfowethu Banks angazi ukuthi kungani ngaliphosa phezulu emoyeni ngase ngithi isho kanje inkosi uzobona inkazimulo kaNkulunkulu wathi ngabe lokho kuchaza uRubina ngalipha angicabangi ukuthi bekumathele nawe Banks noma uRubi omunye wenu ngicabanga nje ukuthi bekusho nje isho kanje inkosi kukhona kuzokwenzeka futhi ngokuso kulandelayo ngenkathi simlapha abaningi bamadoda angazi ukuthi bangako hlezi lapha manje awukhona ishumi nambili kumbe ishumi nane silishumi nanhlanu sikhezi lapho unamanjalo mfundisi wakhuphukela kimi wayesethi mfowethu Branham wathi ikanlalamalami ngingusibanibani wathi ngangingomunye wabaxhasi bakho eCalifornia ngathi ngiyajabula ukuthi sibonane mnumzane uDouglas Matthews athi ngingathi ngiyajabula ukuthi sibonane ngamchawula wathi kuhle manje ngifuna ukubuza umbuzo wathi Roy Robertson umphathele obekiweyo lapho mfowethu uthi Terry Nobili futhi oh umfowethu Mac Anally futhi angazi ukuthi obani bonke abanye owayemi lapho ngingiwathi kukhona ngifuna ukubuza khona wathi ngabe inkosi ke ikunike imibono njengalona na ngathi yebo mfowethu kodwa ngiphumele lapho kuba nje ke ngithi ukusuka kuwo ukuba ke ngiphumule ngakalaza kanje ngase ngibona dokotela oqatha imbuka wathi mfundisi Matthews lokhu ugulisayo esweni lakho masinya kuzokhipha iso lakho ngikunyangile eminyaka emibili futhi akukho engakwenza ngalo Ngase ngiphendukela kuye ngathi lokho ongibuze ngakho uDokotela wakho wakutshela ngelinga lokho obukugulisayo kwakusesweni lakho wakuphakathi neminkishe ngeleshumi nanye ngo futhi wayefake izibokozela ngathi sizathu akufakile lakho ngenxa yokuthi yilanga kungenxa yeso lakho wakutshela ukuthi wawuzolahlekelwa yileloso uthi waqala ukukhala wathi kunjani aphenduka kuba ngihamba hambe futhi ngangiphethe ifosholo ngesandla sami futhi ngabe ngambona emi lapho engibuka amehlo akhe ekhanya bha ngathi kodwa isho kanje inkosi awuzukulahlekelwa yileloso singela naye kuleli kwindla eledlule ukwazi ukubona kangcono kunami nanoma ngubani esixukwini akazange futhi ngabona ninikazela selikhulile lehlisa isoko silalo lase liphakamisa inganxanye lesiketi salo ngathi indodana uma ubona umfowethu uBrenham umtshele akhulekele izinyawo zami futhi ngabheka phansi lapho futhi okungani kubukeka njengamathumba elenga ezinyaweni zakhe yonke indawo ngathi unyoko uyinikazeli nezinwele ezimpunga ndodana yami yabo ukutele ungakahambi uma ungibonile ukuba ungihlele ngikhulekele izinyawo zakhe unamathumba amancane kufana nawo alenga kuzo zonke izinyawo zakhe wathi akaquleke wathi iqiniso lelo ngathi umtshele angakhathazeki kuzolunga konke ngaqala ukuhambahamba ngase ngizwa iphimbo likaNkulunkulu likhuluma lathi sikwendleleni masinya uRoy Rabasenemi lapho azukuthi wayengumakade kwasebona wasempini ngabe ngisele sami ehlombe lakhe ngathi mfowethu Roy sasha ngokukhulu kushesha wathi yini ndaba ngathi sikwendleleni tasha ngase nje ngiqala ukuhambahamba ngabeka ifashelo lamphathi ngaphenduka ngakhumula isibhoko sami futhi nangu efika inkazimulo kaNkulunkulu iwele esifungungweni esahebhula uhlangothi lwentaba losuka kanjalo futhi saqhuma sazamazamisa indawo kanjalo sanquma icopo lehlathi lasuka cishe nje amathathu kumbe amane amafidi amahlanu phezu kwekhanda lami sabuyele emumva njengefonela kanjalo saqhuma futhi naku kufika thathu wathi ke uma kusuka okwesithathu umfoti Banks Woods weza nganeno wathi ngabe yilokho obukhuluma ngakho na wathi yebo wathi lokuyini na wathi uNkulunkulu bonakala ezivungivungweni angingazi noma wayefuna ngibatshele abantu noma cha ngase ngihamba ngikhubeka ngathi ukuthandaza kancane wase ngitshele ukuthi ngingabatshela wathi kungwahlulela kusha iWest Coast kuwe namhlanje bukani ukuthi kwenzekani emaholeni ambalwa emva kwalokho yalathe ekucwila futhi manje yonke into ishona ngaphansi
entering into the judgment.
Ngene kwahlulelweni. Umusa udeleliwe.
But thanks be to God we got hidden food.
Kodwa mabhalo kulukulu. Sina kudla kufitheleleyo ukudla kwakomoya. Ukuthi siphila kwakuhle nomusa wesambulo sika Jesu Christ. Kulezi nsuku zokugcina. Eziqinisekisa phakathi kwabantu bakhe. Amen. Baba bangene welidawaba wangena ngaphambi kokuba kungene isomiso. Ngabonga uNkulunkulu ukuba phakathi ngaphambi kokuba kwahlulelwa kungene. Manje isikhathi sokuphuma nokungena. Ukuphuma kulezo zinhlangano nokungena kuKristu. Isikhathi sokuphuma nokungena sawo onke amakholwa eqinisi. Wasebizwa ke futhi wahlala phakathi lapho. Kumbulani akazange awushiye lowo mfundana. uNkulunkulu wazi wambiza. Sizophela wambizela ngaphandle kwalapho wehlela endlini yomfelokazi naphelani wabizela kulomfelokazi lomfelokazi wayenganakuzimbandakanya nabangakholwayo athatha uPaulu esilo ngesikhathi sesomiso ngakho wambizela ngaphandle wabiza uElijah ukuba onde lomfelokazi abanye tabele ngwana lilodwa nje encane into yodwa nje encane ayebambelele kuyo uElijah wathi ngiphe lokho kuqala ngokuba isho kanje inkosi leyo mbiza ayikuphela nophiso lamafutha neyikoma uze kube lusuku inkosi uNkulunkulu wathumela ngalo imvula phezu komhlaba. Kubeka uNkulunkulu kuqala, izwi lakhe kuqala. Aphelani, kwakukhona impuphu embizeni. Njalo uma eya ebushini, kwakukhona impuphu embizeni. Kwakukhona amafutha ophisweni. Njalo uma ewafuna. Ngalina impupu yayimele uKristu emnikelweni wempupu umgcakazo wawufanele uhlelwe kahle nje kuba uxoliswa wonke wokumgcakazo lempupu ufana nsini ukhombisa ukuthi nguyizolo namuhla naphakade lelo kwakuyizwi isinkwa sokuphila landela umlayezo uqinisekisa izwi unjalo nanamuhla bangani unjalo nanamuhla ukuthi Sibo sokuphila abantwana abasidlayo silandela umlayezo kaNkulunkulu ukubonda ngesikhathi sesomisa kubake wayeme bukhoneni bethu namuhla kubake wayeme bukhoneni bethu njengamanje uyokwenza futhi enze khona impela njengoba enzile ngezinsuku ngenkathi esesenyameni lapha emhlabeni
The bride is part of the husband
Lobokazi ingcenye yomyeni ibandla liyafana noKristu Nisebenze ngiyenzayo nani niyakuyenza. Futhi izwi elikwenzileyo. Wasitshela ukuthi izinto azenzayo ukuthi nathi sasizozenza futhi. Siyaqaphela lapha futhi. Uma izwi likithi futhi lifikile kithi. Njengoba lenza ku-Elijah ngalolo suku. Liyokwenza into efanayo nayenzayo. Uyozonda ngezinto zikaNkulunkulu ezivikeleleyo ezifihlakele ezweni. Futhi wenza umlayezo nesithunywa kube kunye. Ukudla kokomoya sekulungele futhi kusesikhathini manje. Futhi ngamunye wenu angaba nakho lokhu ukudla uma nikufisa. Uma nivuma ukunyenya nisuke kukho konke okungakholwa kwaleli hora. Uma nikulungele ukuza kuKristu nize sethembisweni sakhe. Futhi kumbulani zethembiso zakhe kumalaki wesine. Luka weshumi nesikhombisa amashumi amathathu nakuthi Yohane ongcwele ishumi nane neshumi nambili neminingi kangakanani eminye imibhalo yokushiwo uJoweli wesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili nakho konke lokho ayezokwenza kumbe owesibili amashumi amabili nesishiyagalombili njalo ayezokwenza ngalezi zinsuku zokuphila nokuthi umprofeti washo kanjani ukuthi kwakuzoba khona kukhanya ngezinsuku zokugcina ukuthi kwakuzosebenza kanjani ukuthi kwakuzokwenzani yonke imibhalo ikhomba kulolu izinsuku zokugcina futhi lowo nguKristu. Uma ungacasha kulokho manje kuleyo ndawo eyimfihlo ungada futhi ubone okuhle nomusa kaNkulunkulu. Uma ugula ukhona ukuphulukiswa lapho.
Remember when Elisha?
Yakumbula inkathi uElisha kamuva wayibizele phansi emva kwalowo mnikelo wempupho wayenawo uKristu futhi wonda indlu yomfelokazi ngawo. Aphelani kamuva inkathi ebiza umlilo wehla uvele emazulwini nokunjalo futhi wakufakazela ukuthunywa kwakhe kwaNkulunkulu umoya womprofeti. Phelani ehlane ngenkathi elele phansi lapho phansi konwele ingelosi yehla nalolo hlobo olufanayo lwempupho futhi yabhaka amatabele engwane athize yamondla. Futhi kamuvanyana wamlalisa futhi wamvutha futhi waye namanye futhi amatabelengwane empupu abhakelwe wona. Futhi wahamba wangena ngamandla lawo matabelengwane izinsuku ezingamashumi amane. Udumo kuNkulunkulu nguye izolo namuhla naphakade. Simthanda kangaka ukudla kokomoya ngesikhathi sakho. Ukuthi uthathe isinkwa sabantwana usiphe izinja. UJesu akashongo yini into efanayo kwabesifazane baseSirofenike na? Wayethunyelwe kwabakhe uqobo kunjalo. Yilabo abazela akazange aye kwabezizwe. Manje namhlanje uhambela abezizwe ngesikhathi sawo futhi akukuhle. Wena uthi wenziwa yini umlayezo ungaphumeli kulezi ndawo ezinkulukazi, lezi zimpi ezinkulu ezilwela inkolo njengaphakathi kwamahlelo na? Kusikho ukudla kwaba kusilibandla okubizwa kanjalo ukudla kungukudla komlobokazi ukudla komoya ngesikhathi ukuzobagulisa isisu kucebe kakhulu kubo niyabo ningeke nikwenze kodwa okwabantwana kuyisinkwa ngokuphila kungujesu kristu izolo namuhla naphakade. Uzohanjelwa isikhathi kakhulu uma singaqali umuntu abakhulekelwayo manje. Ngakho asikhothamisa amakhanda ethu okwesikhashana. Unkulunkulu othandekayo, ukudla ngesikhathi esifanele, ukudla kokomoya. Into izwe elingazi lutho ngayo. Siyayizwa inkosi yethu isho ngalolo busuku kumbe ngalolo suku ezansi lapho eSamaria, indawo efana u-Elisha akuphuka kuyo wayesedingani. Amasolo awayikuwa ngize ngiwabize. Nakho kwakomuJesu laphethela abafundi bakhe. Athi Nkosi, awudli ngani na? Wathi nginokudla engingakwaziyo. Qiniso Nkosi, ukudla kwakhe kwakungukwenza intando kaNkulunkulu. Ukubona imisebenzi kaNkulunkulu ibonakaliswa ngehora lakhe. Wayelapho ukubona ukuthi kwakwenziwa yini. Angenzi lutho ubaba wami aze angibonise kuqala. Ubaba angibonisa khona, ngenza khona. Baba kunjalo nanamuhla. Ibandla ikholwa leqiniso umzimba obakholwayo unokungena ekudleni ukudla komoya ukuthi abakholwa ngegama nje abazi lutho ngakho. Izo alazi lutho ngalokhu ukudla baba. Kodwa ibandla lakho, abantu bakho, umlobokazi wendodana yakho uyakuthanda. Sinokungena ephulukisweni kwemizimba yethu lapho odokotela esehlukekile. Tinokungena kulokhu. Ungokunye kokudla kwaNkulunkulu akupha ibandla lakhe futhi ngokwethembisa osukwini lokugcina kubantwana bakhe abakholwayo. Uthi Baba, sisize kuba sibe ngabantwana abakholwayo ngokuba konke kungenzeka kwabakholwayo. Siphe khona uNkulunkulu othandekayo. Sikucela egameni likaJesu. Amen. Ngikholwa ukuthi uBhili ungitshele ukuthi akhona amakhadi okukhulekelwa abawakhiphayo. Uma kukhona obengangitshela ngohlamvu lwasemakhadini okukhulekelwa, yilokho kuphela engikufunayo. Sikulungile, asithathe uSi ukuqala, siqala ngaye ngize ngiqalise umugqa wethu. Yebo manje bangahle babe ndawo zonke. Manje uma wonke umuntu yebo niyabo ngizozama lokhu angazi noma singakwenza noma cha. Ngoba noma singavele nje sibe nomugqa obizwayo onihlaleni thule akunandaba kimi. Uma bekungangcono nenyuke lapha emsamo noma nibe nomugqa obizwayo akunandaba noma nje ingayiphi indlela. Thembele nje kuphela kumoya ongcwele. Ngithembe yena ukuba avikele lelizwi engilishumayelile. Mfowethu George Wright, ngiyalikholwa. Sukela ngisengumfanyana ngiza ngehlela endlini yakho eminyakeni eminingi eyadlula. Ngilalele leyo nyone endala uphezu komkhono ihlezi esihlahleni. Ngisalokhu ngiwukholwa lowo mlayezo ofanayo. Ngikholwa ukuthi uyafana. Lungile, ngiyabona bayalungisa ngemuva lapha benzela umugqa wabakhulekelwayo. Lungile, ikhadi lokukhulekelwa inombolo yokuqala, yesibili, yesithathu, yesine, yesihlanu, wozani kuqala bese nima khona lapha. Uma ningakwazi ukusukuma, uma nje nizophakamisa izandla zenu, abanye babo bazofika baniminyanise.
Prayer card C.
Kuyini na yebo, ikhadi lokukhulekelwa C, elokuqala, elesibili, elesithathu, elesine, elesihlanu. Uthi manje qaphelane nina eningenalo ikhadi lokukhulekela. Manje kade ngagcina ukuba nomuntu obakhulekelwayo walolu hlobo isikhathi eside. Bangakeko ukhumbulayo umyalo wami ngenkathi sakha itabernakele lapha na. Wathi wenze umsebenzi womvangeli, akazange athi ngangingumvangeli, wathi wenze umsebenzi womvangeli, niyabo? Ngokuba kuya kufika ihora lapho lokho kuyoguqulwa, lelo hora liyafika. Lungile manje kulokhu ungeke wacubanisa izinkonzo ezimbili kumbe ezintathu ezehlukeneyo ndawonye umfundisi nokuvangela ngasikhathi sinye. Ungeke waba ngumprofeti futhi mhlawumbe ube ngumfundisi ngasikhathi sinye, niyabo, ngoba unemsebenzi eyahlukene, inkonzo eyahlukene. Kodwa iNkosi yanginika okufanele ngikwenze emlayezweni wami. Kodwa ke yase ithi wenze umsebenzi womvangeli, ufeze ukukhonza kwakho ngokuba kuyofika ihora bangayikuvuma ngalo isifundiso esiphilayo. Uma lokho kungakafiki manje, lonke ibandla lehlelo lingidicilele phansi, abasivumanga isifundiso esiphilayo. Kepha ngokwezinkanuko zabo bayozingenisela abafundisi babo futhi bayophendulelwa ezinganekwaneni. Futhi bayokwenza izinto ezinkulu zokuphikelela njengoJane noJambre abamelane noMose, kodwa ubula babo kuzokuba sobala, niyabona. Kulungile ukulingisa, niyabona ukuthi uJambre ukuthi uNkulunkulu ezulwini uyazi lokho kubekwe lapha ekhumbini lalelotshe letabernakele kusukela ngo-1933 kubhalwe ekhasini leBhayibheli, kubekwe khona laphaya. Buka ukuthi bakwenze kanjani, buka ukuthi yini efezekile. Ukulingisa impela nje, wathi bayeke ubula babo buyokwaziwa ngendlela efanayo njengoba wayenjalo uJane noJambre. Nakho silapha kulolo suku, abona ibandla-ke ngenkathi nje sasibeka itshe legumbi, abantu belenga ezinqenqemeni nasemacaleni onke bemi bezungeze izindonga zetabernakele. Nakho lapho okhona, uthi bathi ngenkathi likhula abantu bedolobha lapha bathi phakathi kwesikhathi sezinyanga ezisithupha thina sinedola elilodwa noshena abayisishiyagalombili ukwakha itabernakele, ngoba yabantu bamagalati base benquma ukuthi lalizoba igalati labo, kodwa liselokhu liyisibayana sezimvu mvuzi kaNkulunkulu. Wokuqala, wesibili, wesithathu, wesihlanu, wesithupha, wesikhombisa, wesishiyagalombili, wesishiyagalolunye, oweshumi, usi, wesithupha, wesikhombisa, wesishiyagalombili, wesishiyagalolunye, weshumi. Kulungile. Manje mina iNkosi ngikutshalile, ngiyakukunisela imini nobusuku, funa abanye bakuhlwithe esandleni sami. Buka ukugxeka. Likho ihlelo elizokweseka ukho amabandla kuthandayo lonke izwe lapha. Ukho abantu akhosta ezweni akukho lutho olunye ukukondla. Wonke umuntu uphambene nobaphathiswa wamanzi, wonke umuntu uphambene nazo zonke lezi ezinye izinto. Nasemndenini wakithi uqobo ubaba wami uqobo wangixosha wangisusa emnyango nginezingubo zami zisesakeni elincane lephepha futhi ngahamba ngahlala eNew Albany kunjalo. Kodwa izingozi neziningi izinkathazo nezihibe sengivele ngedlulile ngumusa uze wangifikisa lapha ngokuphepha. Namashumi amahlanu nesithupha eminyaka obudala futhi ngokushesha ngizofanele ngiwele umfula. Umusa uze ungiyise phambili. Lapho ngiyobe sengibe lapha iminyaka ezinkulungwane eziyishumi ukukhazimula kukhanya njengelanga, asiyi kuba nezinsuku ezinciphayo ukucula udumo lukaNkulunkulu kunangamhla siqalayo.
Oh,
ngiyamthanda uJesu izwe lonke kimi. Oh, kulungile, bangake ngishiye kuphi eshumini na? Ngabathatha abanye futhi na, kulungile. Ukuyiphi leyo ishumi? Ishumi nanhlanu na, kulungile. Usiwe eshumi kuya eshumi nanhlanu noma ngabe nikuphi uma ningasukuma ningene. Tina, kulungile. Usiwe eshumi nanhlanu kuya emashumini amabili ke. Oh, akube ngusiwe eshumi nanhlanu kuya emashumini amabili. Lokho kuzoba abantu abalishumi ngaphezulu. Sibona, niyabona, bona lapho umuga omikhona lapho asiba baminyanisile. Kulisizo kulungile. Manje ngiphene ukulalela kwenu okuphelele. Asizukuthatha isikhathi eside.
But now
kodwa manje, ihora elinje, isikhathi esinje. Ngifisa sengathi wonke umuntu bengayithandi inkosi.
Ngifisa
sengathi sonke nje besingafinyelela kuleyo ndawo ukuqonda amandla anokwenzeka alo mzuzu. Ake sikuzame, ngilaleleni nje.
What are we trying to do
here? Sizama ukwenzani lapha na?
We are placing God's word.
Sibeka izwi likaNkulunkulu esivivinyweni. Elijah wenze into efanayo, waphumela phezu kwentaba emva kokuba esazile ukuthi wayethunywe evela kuNkulunkulu ukukwenza. Wathi manje ake sifakazise ukuthi ubani uNkulunkulu. Akuthi uNkulunkulu ophendula ngomlilo abe nguNkulunkulu. Abahedeni baze bathi kuhle impela cha, abahedeni babaza ukuthi umlilo wawungezi kwehla, ngakho bakhamuluka baqhubeka. Kodwa uElijah wayazi ukuthi wawuzokwehla ngoba wayenombono ovela enkosini. Wena uthi wayenombono na? Yebo mnumzane. Lapho esenayo yonke into ibekwe ngohlelo wathi inkosi ngenze konke lokhu ngokuyala kwakho. Sekomluqala ukwehla. Nxa izwi kaNkulunkulu igcina lonke, khona-ke kungumsebenzi kaNkulunkulu ukunakekela konke. Kutala nje kuphela ukuba ukweneke lapho. Uqiniseke ukuthi ubiziwe ukuba ukweneke lapho, niyabo. Uma ubiziwe uzokunakekela konke. Manje lapho kuzoba khona abantu abeza ngalomugqa engizobe ngikhuleka. Manje kuhle, senicishe nifike ubondeni manje, kulungile emgqeni ukuqala.
Now, first,
manje kuqala, cishe ndawo lapha endlini, abanye abantu. Bangaki lapho ogulayo futhi ongenalo ikhadi lokukhulekelwa, phakamisa isandla sakho. Yabo nje yonke indawo. Manje niyazi uma inkosi yethu futhi ngikholwa ukuthi izokwenza, uma iyiyo izolo namuhla naphakade, yayiyenza imigqebo okukhulekelwayo, abantu beza kuyo ngemigqebo emikhulu, izicuku, yayibathinta, ibabusise. Yaseke yima ngesinye isikhathi yathi ubani ongithintile na? Yaqalaza yatshela wesifazane ukuthi wayethintileni futhi yathi umopho wakhe wasewambile, ukukholwa kwakhe kwakumphilisile. Kuba-ke wayephenduke wayesethi, awu angazi inkosi, sengibe nalokhu isikhathi eside na, kwakungeke kwenzeke qhabo, kwakungeke kwenzeke qhabo. Kuba-ke yayitshele wesifazane waseSirofenike ngenxa yalelizwi olishilo, indodakazi yakho idimoni selihambile kuyo umake, ethi yebo manje nkosi, bengifuna wena ukuba ukwenze ngale ndlela na? Idimoni laliyobe lilokhu lisentombazaneni, kodwa wayebheke ukuthola umntanakhe ngendlela eyayithe wayezomthola ngayo. Manje yasitshela, uma ukholwa, uma ungathi kule ntaba suka futhi ungangaba senhliziyweni yakho, kodwa ukholwe ukuthi lokhu kushiloyo kuzokwenzeka, ungaba na? Nxa ukhuleka kukholwa ukuthi uyakwemukela, uzophiwa khona. Sethembiso sinjepho. Manje indoda eshumayela ivangeli lokuhlalisana phakathi kwabantu ayibukholwa nhlobo lokho. Iyokwenyukela emnyango ibheke phakathi noma ime lapho bese ithi, awu esinye nje isigejane sabagingqika abangcwele futhi isuke ihambe, yabo. Kodwa ayazi ukuthi lokhu ngukudla okufihlakeleyo. Ayazi ukuthi lena yinto eyimfihlo efihlakele kuyo.
He doesn't know it. It's pitiful.
Ikwazi kukubi kakhulu ingqondo ehambaze elusize kuphuthekile kepha ayikwazi.
Yebo, leyo into embi.
Oh uNkulunkulu mangiphe ukuqala kodwa ungangitholi neze nginjalo. Ngingaxoka ukufa yomnumzana kunoma ngenze lokho. Uthi ngicabanga ukuthi sonke besingakuqoka besingeke na. Kodwa manje uNkulunkulu sethembise lezi zinto ngezinsuku zokuthi
said that Jesus Christ would come.
Umalaka wesine washo ukuthi uJesu Kristu wayezokwehla futhi azilingise enyameni yomuntu njengoba enze sedoma kunjalo. Wathi izwe lalizoba sesimweni seSodoma. Wathi njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi ndodana yomuntu iyokwembulwa ngalolo suku. Yabo lo muntu owehla ngesimo somuntu okwakungu Elohim ngu-Abrahama ngaphambi kokuba kufike le ndodana ethenjisiweyo. Bukani ukuthi kwakunjani u-Abrahama wathi kwakunguNkulunkulu. EBhayibheli lathi kwakukhona amadoda amathathu afika kuye enothule ezinkunjeni zawo ehamba ahlala phansi futhi adla njengomuntu. NoJesu wathi ngesikhathi nje izwe lingena esimweni seSodoma khona-ke indodana yomuntu izembule futhi. Hayi indodana kaNkulunkulu, indodana yomuntu niyabo izembule. Manje kumake lokho nalokho umprofethi wokugcina akushoyo. Bikani ngiyathuma kini elithi umprofethi futhi yakubuyisela izinhliziyo zabantwana zibuyele koyise niyabo. Mlayezo kubabuyisele ebhayibhelini nendodana yomuntu iyobe izembula ngalolo suku. Kuthi ngalo suku lokubethwa konyaka webandla ukugcina ingelosi yesikhombisa izifihlakalo zikaNkulunkulu ziyokwaziwa ngalolo suku. Izimpawu zesikhombisa ziyoqhekezwa. Izifihlakalo zawo onke la mabandla nezinto ukuthi zenzeka kanjani nokuthi yini ita kanjani ukuthi kwenzekeni. Yabo abakwazi. Jesu wathi nina abafarisi abayizimpumputhe. Wathi uma impumputhe ihole impumputhe aziweli yini zombili emgodini na. Yabo. Ingaleso sizathu labo bantu bengakuboni lokho. Inhlakalo yakho ikukuthi lezo zimpawu ngalinye lalawo mabandla lenza inhlangano futhi angena kuyo futhi leyo ngenye yezinto eziyimfihlo obekuliphutha phambi kaNkulunkulu. Yakubona dokotela lina? Yabo bukani uyilo yileyo nto khona lapho lokho ngomunye kwezimfihlo. Akhela futhi nabo futhi kwakuphume kwaphela entandweni kaNkulunkulu futhi lokho kuzodalulwa ngezinsuku zokugcina futhi uhole abantu bangayi esivumeni kholo kumbe ehlelweni kodwa babuyele emumva ezwini leqiniso. Futhi izwi leqiniso liyofika eqenjini elithize labantu nendodana yomuntu iyozembula phakathi kwabo eyiyo izolo namuhla naphakathi. Oh hey, oh ngiyakuthanda lokho. Ngiyakuthanda, ngiyakuthanda ukukhosha ngaye. Ngiyathanda ukumenza abe mkhulu phambi kwabantu. Angidingi ukumenza abe mkhulu, uvele mkhulu. Phakeme kakhulu, ungeke wafika ngale kwakhe. Uthule kakhulu, ungeke wafinyelela ngaphansi kwakhe. Ubanzi kakhulu, ungeke wamjikeleza kepha nokho unendawo yakhe enhliziyweni yakho. Ungemamukele na?
How wonderful.
Mangalisa kakhulu inkosi yethu.
All right. Now let's get
ungile manje masithule du wonke umuntu.
Now we talked about this.
Manje sesikhulumile ngalokhu futhi manje into yakho ingukuthi ngabe kuliqiniso na? Manje ungahle kube khona izihambi phakathi lapha. Ngahle ngisho uma kini uma uKristu enguye izolo namuhla naphakade. Bengenzani kulomsuzu na?
Lesokwenza
into efanayo nayenzayo ngenkathi eselapha phambilini. Bekunjalo na? Ukholo lwabantu belungathinta ingubo yakhe futhi beyophenduka njengoba enza kwesifazane emthonjeni futhi wenza kwezinye izindawo futhi wayibona imicabango yabo. Manje wena uthi wayengangikhulumisa na?
Izwi
lakhe lathi usevele ukwenzile lokho. Kodwa kuyikhona khona yilokhu okungukuthi ukuba azazise ukuthi ulapha. Manje ukuba wabonakala kithi esemzimbeni wenyama ubukeka impela nje efana nekhanda likaKristu namashumi 33 kaHoffman negazi ligobhoza esandleni sakhe nokunjalo izibazi ezipikilizi kuyo yonke indawo kuye bekungeke ngikwemukele qhabo. Ngayefika yena uqobo onke amahlelo amehla yokumbona zonke izilimi ziyakumvuma futhi nanjengonyazi luvele empumalanga luyentshonalanga kuyakuba njalo. Nabo asizikholwa lezi zinkolo zene zizwe zasikhothi sinye sikholwa ukuthi uNkulunkulu uyizwi. Kodwa uhlanganisa ngomzimba, ethatha umzimba wakho nomzimba wami, uthi akuphe iziphiwo, angiphe iziphiwo futhi ngalezi ziphiwo uyazazisa qobo lwakhe. Lokho ngukudla okuyimfihlo. Kunandaba ukuthi ubengazazisa kangakanani qobo lwakhe ngami. Ufanele ukukholwe, ufanele ube nesiphiwo sokukholwa futhi ukukholwa. Ngiyakholwa lokho na.
And now if he will manifest himself in that manner.
Uthi manje uma ezozibonakalisa qobo lwakhe ngale yondlela nezomkholwa na. Inhliziyo yenu yonke nezomkholwa na. Oh kuyamangalisa nje ngilindele yena ngilindele nje ukubona ukuthi uthi. Nathi ndoda emi lapha angaze ngiyibone empilweni yami ngokwazi kwami.
Looks like a good strong healthy man.
Buweka njengelungile, iqinile, indoda ephilile futhi mhlawumbe injalo angazi kodwa imi la manje bengihamba ngibeka izenda phezu kwaleyo ndoda futhi ngiyikhulekele ngibuze ukuthi ibingakholwa yini ngingama lapha ngitshele ithi ngifuna ukukhulekele usibanibani futhi ngiphethwe ukuvuvuka phansi kwezinyawo ngiphethwe ikhanda linamubi nginezilonda esiswini sami kumbe okuthize yona angazi ibingasho noma yiphi yalezo zinto ngizothi kulungile mnumzane mfowethu ngizobeka izenda zami phezu kwakho ngikhulekele lokho bekuzoba kuhle kakhulu lokho impela sikwenzile konke kusukela phansi eminyakeni ngabe kunjalo na. Kodwa akhumbulani uJesu wathi kwakuzokwehluka ngesikhathi nje sokufika kwakhe njengoba akunjalo ngezinsuku zaseSodoma. Indoda eyaphuphukayo yayifulathele ithende lapho owawukhona khona uSara futhi yathi hayi Abrahama manje Abrahama. Yabo wayengu-Abrahama ngayizolo. Kepha wathi angabezana nombono nenkosi yamtshela ukuthi izoliguqula igama lakho. Uthi nathi inkosi iqobo lwayo esimweni somuntu idla futhi iphuza naye. Yathi Abrahama, uthi umkakho uSara na. S-A-R-A-I-I. Wathi usethendeni emva kwakho. Yathi ngizakuhambela ngokwesithembiso sami eminyakeni ngamashumi amabili nanhlanu edlule. Uthi uSara wathi uzihleka yena. Yathi uSara uhlekile ethendeni ngaleyo nkathi nje ethi, lezi zinto zingenzeka kanjani na? Ukhona into emahlweni onkulunkulu na? Yabo lutho, cha kumnumzane. Manje yathi uJesu ethembisa ukuthi yona indodana yomuntu okuyizwi. Yakholwa lokho na? Yayiyofika ngezinsuku zokugcina futhi zembule ngesikhathi salapho izwe lase linjengeSodoma neGomora. Niyakholwa ukuthi kunjalo na? Phambi kokuba sibe nomkhuleko wodwa, abanye benu ngaphandle lapho khulekani nibone ukuthi indodana yomuntu iseyiyo yini izolo namuhla naphakade. Uzani nje ukuthi iseyiyo yini, thanini inkosi. Indoda ayingazi kodwa ngiyazi ukuthi unguwe izolo namuhla naphakade. Nibone ukuthi iyanitshela yini lokho. Yebo mnumzane, manje phakamisa ikhanda lakho kwesikhashana.
It's behind me. The child.
Kusemva kwami ngumntwana ushisa phe njengamanje kuphethwe imfiva.
The little girl.
Intombazanyana.
You're from out of town.
Ungowa ngaphandle kwedolobha.
Umntwana
uphethwe isisu.
It did.
Simpathile, kholwa nje. Kanti ngabe yilokho athi wayezokwenza na?
I've never seen that person in my life. God in heaven knows that.
Angaze ngimbone lo muntu empilweni yami. uNkulunkulu ezulwini uyakwazi lokho. Le ndoda lapha ibukeka iqinile impela futhi iphilile. Kodwa niyalibona lelo thunzi eliphezulu kwayo lapho na? Lokho kuchaza ukuthi ngaphandle ukuthi isizwe uNkulunkulu ayizokuba lapha isikhathi eside kakhulu.
Got cancer. Then your love.
Inomdlavuza usephashini lakho.
Now the son of man is here.
Manje indodana yomuntu ilapha.
Got a burden on his heart.
Uthwala inhliziyweni yakhe ngumfanyana umntwanyana ngabe kunjalo na? Yakholwa ukuthi uNkulunkulu angitshele ukuthi yini engalungile kulowo mntwana na? Angakwenza. Unokwelekwa isithunzi esimenza abuye alahlekelwe ukukhumbula noma ukubona njengokungathi kuyisimo sesithuthwane kade enakhe esikhathini esingekude nje. Kunjalo kulokhu kusa. Uthi uyakholwa ukuthi uzophila ukuba umkhulise lo mfana futhi uzophila na?
Where's Charlie Cox then? Where's he at?
Ukuphi uCharlie Cox na? Ukuphi na Charlie? Ngicabanga ukuthi ubekhona kulobusuku.
Oh here. Charlie.
Lapho uthali Gary ukuphi na uLarry ngabe ukhona na
His little boy
Fanya wakhe wayenento efanayo into efana nsi Ukuphi Larry woza lapho umzuzu Kuhle ukhona Ufanya lapho wayenento efanayo uyise nonina ungumngani wami omuhle kakhulu Iminyakeni eyedlula ngangisezansi lapho futhi lomfanyana wayelekwa izithunzi avele nje alahlekelwe ukukhumbula noma ukubona aze aphele kwakuyisithuthwana. Asibambe kumfanyana ngacela uNkulunkulu ukuba amphulukise akaze abe naso kusukela lapho. Baba wakhe lo unina uhlezi lapha ndawo futhi nangu umfanyana qobolwayo. Manje akhola mnumzane na? Ngiyabonga le. Akhola mnumzane na? Sengathi uNkulunkulu wasezulwini ngakupha into efanayo nawe ukuba uphile ukuba ukhulise umntwana uNkulunkulu akubusise Sikhuleke uNkulunkulu othandekayo umsize Ngikhulekele ukuthi isihouse sakho nomusa kuzoba phezu kwakhe futhi umbusise egameni likaJesu
Go back to Louisiana now happy Praise God for
you Uyele eLouisiana manje ujabule udumise uNkulunkulu ngaye
Oh yeah You're from Louisiana
Oh yebo, bengawesu eLouisiana impela, ube nguye ngase Lake Charles kunjalo.
See, I catch your thoughts.
Yabo, ngiyakwazi kubamba imicabango yenu manje.
Praise be to God.
Akadunyise uNkulunkulu.
Well, you're asking for a good thing.
Kuhle, ucela into enhle. Ufuna ukuba nengane. Usivele unabo abantwana ababili kodwa ufuna omunye. Sengathi uNkulunkulu wasezulwini angikupha khona dadewethu ngoba lapha ngifuna nje ukubeka izandla uNkulunkulu othandekayo yipho esifazane isifiso senhliziyo yakhe ngoba siyisizathu esifanele egameni likaJesu amen manje hamba ube nomntwana
uNkulunkulu
omuhle ngiyakukholwa lokho na
He knows all that we have need of.
Uyakwazi konke lokho esinesidingo sakho usinika zonke izidingo zethu uma sikukholwa
He said, if thou canst believe.
Wathi uma ukholwa.
Ngikuchawulile
kwenye indawo, angisakhumbula ukuthi bekukuphi, kodwa kwenye indawo ngikuchawulile.
I don't just exactly remember.
Angisakhumbuli njengempela, kodwa nje besikwenye indawo namhlanje kwenye indawo, kodwa angisazi ukuthi bekukuphi.
But that's not where we're
Kodwa lokho akusikho lapho esikhonela ukukhuluma ngakho lapha. Ulapha ukukhuluma ngokuthi kumbe ukukhuleka ufuna ngikhulekele omunye umuntu kunjalo.
He isn't here. In Georgia.
Akekho lapho seGeorgia uyagula. Akaguli kuphela ngomzimba kodwa ngokomoya uyagula umzala wakho. Yakhole ukuthi uNkulunkulu uzokunakekela lokho ngoba ummele na. Yakhole woza lapha futhi asikhuleke kanye.
Dear God. Grant this man the
Ngulo thandekayo iphele indoda isifisiziwe yayo ukuze ihambe futhi ithole le ndoda ikhalela kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu ngiyacela amen uNkulunkulu akubusise ungangabazi kholwa ngenhliziyo yakho yonke Sawubona Ngikunxusa ukuthi angifinyelelanga esandleni sakho ukuchawula ngaleso sikhathi ngenkathi welule isandla sakho bengiqaphele okuthize. Ekuyithunzi lifiphele ngempela futhi limnyama. Leso sizathu ngiyazi ngisibambile isandla sakho ngikuthole ngaleyo ndlela niyabo. Kodwa umdlavuza. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukususa. Sesibeleni sakho ngakwesokunxele. Unokubuyela eCarolina futhi udumise inkosi ngokusinda awunjalo na yabona ukuthi ngichaza ukuthini na asikhulekeni uNkulunkulu othandekayo egameni lika Jesu Kristu lowo okhona manje abantwana bedla isinkwa sikaNkulunkulu sengathi lo mntwana naye angakuthokozela ukukholwa isinkwa sikaNkulunkulu amupha sona manje ekuphukisweni kwakhe sengathi angahamba sinde egameni lika Jesu amen uNkulunkulu akubusise mfowethu khola ngenhliziyo yakho yonke Sawubona.
This is a wonderful time.
Lesa kusiso yini isikhathi simnandi na? Nje ukubekeka sengathi ukufuthumela kwehlela phansi phezu kwabantu. Umbeko ngathi kuzokale sengathi izindlebe zami sengathi nje into ehamba ithi. Nje kwenza umsindo sengathi kanjalo niyabo. Zinkwasa abantwana niyabo.
It's yours. It's for you.
Ngokwakho, okweni. Sikho kwami, kungokweni.
I'm very thankful right now.
Ngiyakukhulu ngaso impela isikhathi manje ngiyaphila ngokwazi kwami kodwa kuyisinkwa sami futhi uma ngisidinga
Isinkwa senu, kuyisikhuthazo. Kuwe ngisho nawe ongaguli nje kuletha izinhliziyo zethu phambi kukaNkulunkulu. Lokhu kuso impela isikhathi ayethe uyokwenza ngaso, futhi njengoba kwakunjalo ngezinsukulo zesodoma, kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu, lapho indodana yomuntu iyokwambulwa khona, niyabo? Uthi, bhekani, ngiyathuma kini u-Elijah umprofethi ngaphambi kosuku olukhulu nolwesabekayo lwenkosi. Yakubuyisela izinhliziyo zabantwana zibuyele kubaba. Kona-ke abalungileyo bayohamba phezu kwababi imilotha. Bayakuvutha njengeziko, niyabo. Umhlaba uyakuvutha. Yabona ukuthi uzowela ngaleyana ntabamlilo yosakazeka umhlaba wonke, namazulu ayakuba semlilweni. Oh, dwalele iminyaka ngihawukele manje nangaleso sikhathi. Sawubona. Into yodwa unenkathazo yamanenekazi, inkathazo yabesifazane. Nezinye izinto unokwethuka kulelo banga lobudala nje ukuba nokwethuka izinkinga zezifo zazo zonke izinhlobo. Kodwa unesifiso futhi lokho kungukwemukela umoya ongcwele, kunjalo kuyilokho. Uyakholwa ukuthi usuvume konke na? Yakholwa uma ngibeka izandla phezu kwakho futhi ngicela uNkulunkulu ukuba kwenze, umoya ongcwele uzofika na? Yakholwa lokho na? Asikhuleke. Unkulunkulu othandekayo, ngibeka izandla zami phezu kwalona wesifazane ngesimo sobupostoli, futhi ngicela ukuba emukele ubhaphathizo komoya ongcwele egameni likaJesu Kristu. Sengathi angawemukela. Amen. Ungakungabazi, ngowakho, yabo. Ngowakho, uyisinkwa sabantwana. Bekho nokuzwa okuncane okungejwayelekile ngenkathi ngithi inkathazo yabesifazane awuzange na kusobala, yilokho obunakho. Manje uyakholwa ukuthi uzophila manje na? Hamba nje ubonga iNkosi. Sawubona, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke? Uyakholwa ukuthi uzokwazi ukudla njengoba wawuvamisile esikhathini eside sedlule na? Kungile hamba uthi ngiyakubonga Nkosi, ngiyakukholwa. Ubukhona beNkosi. Uyakholwa ukuthi leyo nkathazo yeqolo izokushiya futhi uzophila na? Kungile hamba nje uthi ngiyakubonga Nkulunkulu othandekayo, noNkulunkulu uzokupha. Uyakholwa ukuthi ungaphila, iNkosi izokuphilisa futhi ungeke usaba nesifo sokuhamba kwamalungu omzimba usinde ube ngophilileyo na? Kholwa lokho na? Hamba umbonga uthi, Nkosi ngiyakwemukela ngenhliziyo yami yonke futhi ngiyakukholwa. Nithini lapho buqamama nonke ngokulikholwa na? Wena khona lapha beka isandla sakho phezu kwalowo wesifazane ohlezi eduze kwakho impela lapho. Mtshele ukuthi imithambo eyimikhansa nesifo sokuqaqamba kwamalunga omzimba kuzomyeka ngenkathi ena. UNkulunkulu akubusise, uyakholwa ukuthi uzophila manje? Hamba uye ekhaya futhi ube uNkulunkulu akubusise. Hamba ngendlela yakho uthi ngiyakubonga Nkosi uJesu. Sawubona. Uyakholwa ukuthi inkathazo yabesifazane izokuyeka futhi na ukuthi uzophila na? Hamba futhi uthi ngiyakubonga Nkosi. Sawubona. Yini hehe. Ngiyalazi igama lakho. Ngangivamise ngenkathi ngingumfundisi webandla iBaptist Totten, dadewethu Dela Totten. Ukhuliswa inkathazo yeqolo manje. Lizolunga. Uyakholwa ukuthi uzokuphilisa na? Yakhumbula ukuthi kwenzekani ezansi lapho ebandleni iMilton Baptist eminyakeni eyedlule na? Senkulunkulu ofanayo nanamuhla. Unkulunkulu akubusise dadewethu. George Wright, ukuphi na? Uyakhumbula na? Wo, kanjani? Uyakholwa uma nje ngibeke izandla zami phezu kwakho ngalolu gcobo, uyakholwa ukuthi uzophila na? Woza lapho. Egameni likaJesu Kristu sengathi angaphulukiswa. Amen. Yibona ukukholwa. Kuhle, niyakholwa nonke ngenhliziyo yenu yonke na? Manje lokho kuziletha kamnandi kanjani izinkumbulo ezindala kubona lelo nekazi? Sengilibele igama lalo okwamanje, kodwa ngi-Totten, Totten, kunjalo. Oh yebo, indodakazi yakhe kwakunguBhedi, kunjalo, kunjalo impela. Ningacabangi ukuthi ngiyahlanya, ngithi nje kancane niyazi ukuthi nje ukuba ngokwe. Ngikwazi ukukuchaza, kodwa inkathazo yakho yeqolo isihambile nenikazi. Hamba udumise iNkosi futhi uthi ngiyakubonga Nkosi. Uyakholwa ukuthi inkathazo yakho yenhliziyo izolunga futhi na? Hamba nje ujabule futhi uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu futhi likholwe kulungile. Yibona ukukholwa manje ungangabazi. Woza nenikazi. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? unezinto eziningi ezingalungile kuwe. Nenkathazo yeqolo futhi. Ukholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na kulungile, hamba nje ujabula ukuthi lowo nguye okwenza uzizo ngaleyo ndlela. Bonga inkosi, uNkulunkulu akubusise dade. Yebo mfanyana, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa okwethuba kwalowo mntwana futhi akuphilise na. Kholwa na kulungile. Yebo bhuti, wothi ngichawule. uNkulunkulu othandekayo, susa leyo nto embi kulomfanyana futhi sengathi angaphila futhi abe kahle egameni likaJesu. Amen. uNkulunkulu akubusise mfowethu. Ukholwa lokho, awukukholwa na futhi iphila, ungangabazi inhlobo. Sencane kakhulu ukuba ube nenkathazo yenhliziyo, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na. Hamba uthi ngiyakubonga Nkosi ngokungiphulukisa. Ukholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphulukisa inkathazo yesisu futhi akuphilise na. Qhubeka ujabule futhi uthi ngiyakubonga Nkosi.
He's still God, isn't he?
Senguye uNkulunkulu, akasuye na.
All thing you have to do is just believe. Is that right?
Into kuphela ozofanele uyenze ngukholwa nje, akunjalo na?
You believe the Son of Man in the last days?
Yayikhona indodana yomuntu ngezinsuku zokugcina na? Khona kwenzekile lapha emzuzwini embalwa edlule futhi angikwazi, ngizama ukuthola ukuthi bekukuphi. Ukhona obe nokukholwa futhi wenza ukuthile. Kumbe mhlawumbe ngizobathola ngesinto elizayo noma uma ngingaphumelela. Ngabe nini nakho futhi? Uphakamise isandla sakho, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphulukisa leyo nkathazo yenhliziyo, aphilise, aphulukise indodakazi yakho buqamama lapho nene. Uyakholwa na? Usazinef, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu Leonef, angikwazi kodwa nguye unenkathazo yenhliziyo futhi indodakazi yakho encane inenkathazo yezinso. Uyakholwa ukuthi izophila na? Ukukholwa kwakho kuyakusindisa, kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Wena osemumva lapho echibini, umi emumva lapho unenkathazo yesisu, uJesu Kristu uyakuphilisa. Kholwa na? Unguya izolo namuhla naphakade. Asibeke izandla zethu phezu kwalowo nalowo manje.
Oh,
cabangani ngehora esikulo, cabangani ngesikhathi. Cabangani ukuthi sekube impela bukhona bukaJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu. Yethembisa ukuthi yayizokwenza lokhu ngezinsuku zokugcina. Inezandla ezibekwe phezu kwalamaduku. Uthandekayo, khulekela ukuba ubusise lamaduku ekuphulukisweni kwemizimba yabantu ngegama likaJesu Kristu. Manje izandla zenu ziphezu kwalowo nalowo, yilowo ngamunye wenu ningamalunga omzimba kaKristu. Moya ongcwele ofanayo wethembisa ukwembula izifihlo zezinhliziyo futhi wenze lezi zinto uphakathi kini. Ingxenye yakhe naye uyingxenye yenu. Manje washo lokhu, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, lowo nguwe. Uma bebeka izandla zabo kwabagulayo basinde. Manje ungazikhulekeli wena, khulekela omunye lo ombeka izandla zakho ngoba bakhulekela wena. Manje asikhuleke kanye kanye futhi sengathi kungebe bikho muntu obuthakathaka kulendlu. Esingalindelani isikhathi eside mfowethu othandekayo, dadewethu. Nangu umoya ongcwele uNkulunkulu khona lapha, yona impela into esikhulume ngayo. Yesu othandekayo, siyabuqonda ubukhona bakho. Wavusa leyo ngane encane ekufeni ngelinye ilanga emva kokuba sekufile ngomkhuleko wokukholwa. uNkulunkulu othandekayo, kukhona abaningi lapha esingakwazanga ukufinyelela kubo. Isikhathi siyedlula kodwa babeka izandla zabo phezu kwalowo nalowo bangamakholwa. Sihleze ebukhoneni benkosi uJesu Kristu, owavuka kwabafileyo, onguye izolo namuhla naphakade. Sathane wehluliwe, uJesu Kristu wawehlula. Wavuka kwabafileyo futhi uma phakathi kwethu kulo busuku, uqinisekise lo mlayezo wezinsuku zokugcina. Kuba kulaba bantu, bayeke egameni likaJesu Kristu. Ngegama lami bayokhipha amadimoni futhi uyakhishwa. Ngegama likaJesu Kristu, liyeke leli bandla. Nonke manje nemukele ukuphulukiswa kwenu, yimani ngezinyawo zenu. Wonke umuntu wamukele ukuphulukiswa, yimani ngezinyawo zenu. Phakamisani izandla zenu manje nimnike udumo. Manje ngamukela ukuphulukiswa kwami, sho nini lokho kuNkulunkulu. Manje ngiyakwamukela ukuphulukiswa kwami. Unguye izolo namuhla naphakade uKristu. Manje ngiyakukholwa.
Help out my unbelief. Amen.
Size kungakholwa kwami. Amen.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sin. sinner slain. Give him glory, all ye peoples.
Zombonga and Zombonga. Bungani wundu ngokuhlatshelwa izoni. Nikeni inkazimulo nonke nina bantu ngokuba igazi lakhe ligeze ibala ngalinye. Animthandi na? Asimbongeke. Wonke umuntu nezandla zenu ziphakeme, mnikeni ukubonga umfowethu eseza lapha kusimukisa.